ziko mwaino mbali borders tieni tikhale chimire pamene tikukhala ndi pemphero ine ndikudabwa ndi ndani ali ndi chopempha usiku uno mungakweze mwamba manja anu ndi kunena ambuye ndineyo tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu atate athu akumwamba monga ife tikumvera nyimbo imeneyo ambuye ine ndikukhulupirira ife tikhoza kuganiza za nthawi zimene kuzungulira dziko lapansi ine ndayimvapo iyo mu zinenero zambiri ambuye ine ndikukhulupirira kungokhulupirira ndipo atate ife tikupemphera kuti iyo ikhale yoposa nyimbo kwa ife usiku uno ndipo ikhale chenicheni mulole ife tikhale ndi chikhulupiriro chachikulu mwa inu usiku uno ndipo tsopano ife tikupempherera mpingo waung'ono uwu mʼbusa wake mʼbale wathu Fula wantchito wanu mʼbale amene ife timamudalira ndipo ife tikupempherera banja lake antchito ake pano madikoni matrustee ndi onse amene abwera mu zitseko zopatulika izi ife tikupemphera ambuye nthawi zonse izikhala nyumba yowunikira ya yesu khristu adalitseni abale onse otumikira amene ali pano usiku uno iwo amene abwera mkati ndi kunja ndi ife njira yonseyi ife tikupemphera atate kuti inu muwadalitse iwo mochuluka ndipo ife tikupempha usiku uno kutsanulira kwina kwa kukhalapo kwanu pa ife ndife osowa ambuye ife tikukusowani inu ife mosalekeza timakhala osowa chifukwa ife tili pano pabwalo la nkhondo ambuye kumene zisankho zikuyenera kuti zipangidwe ndipo tikupemphera atate kuti inu mosalekeza mutilimbikitse ife ndi kukhalapo kwanu izo zimachita zochuluka kwambiri kwa ife kudziwa kuti inu muli nafe mungodzionetsera nokha kuti mulipo ambuye ndiye izo zitilimbikitsa ife kuti tizisunthira chitsogolo muchiritse odwala ndi osautsika mupulumutse otayika mulimbikitse okhumudwa muzitengere ulemerero kwa inu mwini ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Inu mukhoza kukhala. Ine ndikukhulupirira anali Davide amene anati ndinasangalala pamene iwo anati kwa ine tiyeni ife tipite ku nyumba ya ambuye bile ananena kanthawi kapitako anati kodi inu simukukhala ngati mukutopa dadi ine ndinati inde ine ndakhala wotopa moyo wanga wonse zinangofika pakuti ine ndinazilowera izo ine ndinayamba kuganiza chabwino ine ndikukalamba kwambiri ine ndikuyenera kukhala ngati ndikulekelera pang'ono kenako wina wake anadzabwera pafupifupi wa usinkhu wa zaka 80 kapena 90 akungotentha dzikolo pafupifupi kawiri usinkhu wanga inu mukudziwa ine ndinaganiza mayi ndikuzichitira ndekha manyazi kumusi kukachisi kwathu kuli banja laling'ono lachikale lotchedwa khidi amabwera kumeneko kuchokera ku Ohio tsopano iwo awiri onse ali mu chabwino menemo 85 kapena 88 ndipo iwo ndi okalamba kwambiri mpaka iwosangathe kupita ku matchalichinso mochuluka chifukwa chawo iwo alibe mawu okwanira koma inu mukudziwa chimene iwo amachita pafupifupi tepiri yonse mayi wachigulire uyu anasunga ndalama zake ndipo anagula tepi rekoda ndipo chotero ye amatenga tepi ine ndimamutumizira iye matepi ndipo iye amatenga matepi awa ndipo iye amapita kuzipakala kulikonse kumene iye angathe amakayika tepi rekoda iyi iye ndi mwamuna wake wang'ono wachikulire amakasewera matepi amenewo kenako ndimamutumizira iye mpukutu waukulu wa wansaru zapemphero zimene ndazipempherera ndipo kamodzi kalikonse mu nthawi mbale wiri nsalu zapemphero zandithiranso ndiyeno pamene ndiwaona iwo iye amabwera mutchalichi tsitsi laling'ono loyera shawero yaing'ono ndi iye mwamuna wang'ono ndithu pafupifupi zaka 4 kapena 5 zapitazo pamene ine ndinali ku kodi dzina la malo aja ndi chiyani uko ku Ohio kumene amakhala ndi msonkhano umenewo chaka chilichonse iwo amawatcha iwo chatakwa koma ine ndayiwala tsopano ndi pabwalo kumeneko koma a dzina la mzindawo ndi chiyani ine ndikulephera kuwaganizira iwo tsopano ndizo inu mwatsira pang'ono tsopano wina wake anati timayenda kudutsa Miami ndipo iwo ndi pafupi ndi Franklin inde uko nkulondola pomwepo mu ine ndikukhulupirira ndi pakati pa Franklin Middletown ndi choncho uko nkulondola chotero ukonkulondola Middletown kumusi pantsinje chotero pabwalo la chatakwa kumeneko ndilo bwalo lalikulu limenero la basketball malo amasewero othamanga kumeneko ndipo mbale uyu ine ndawadziwa iwo kwa zaka ndipo mbale kidi wang'ono wachikulire ali ine ndikuganiza iye anali 80 pamene anamutengera iye kumeneko ndipo madokotala anapeza kuti matumbo ake anali atasanduka chotupa ndipo chotero chotupa ichi chinangomukutira iye chabwino iwo anati icho chimenera kupangidwa operation chotero pamene iwo anamutsegula iye bwanji panalibe chifukwa chomupangira operation iye wapita kutali kwambiri mukuona anati palibe njira yochitira izo nkomwe chabwino anamubweretsa munthu wang'onoyo kunyumba ndipo operation iyo yovutirapo pa bambo wa usinkhu wa zaka 80 zakubadwa ndipo iye ankangolemera pafupifupi ine ndikuganiza kuchepera mapaundi 100 chotero akazi akhidi anayimba kumeneko ine ndinali nditangobwera kumene kwathu kuchokera kwina kwake mbale khidi anali akufa ndipo anati iye akufuna kuoneni inu mbale Branham inu musana iye asanachoke chabwino bire ndi ine tinatembenuka ife tinalandira uthengawo usiku wina pafupifupi 10 koloko ife tinanyamuka mawa wotsatira pafupifupi follow chifukwa masana tsiku lotsatira ndinkayenera kuchokanso ndipo ife tinatsala pang'ono kung'amba matayala a galimoto yathu tikukwera kumtunda kumeneko mwamuna wokalamba wang'ono iwo anamudzutsa iye pamene ine ndinafika kumeneko ndipo iye anali ndi shawero yaing'ono pamapewa ake atakhala pamenepo ngati mbadwa yakale izo zinangochita china chake kwa ine ndipo pamene ine ndinapita kuti ndikayang'ane pa iye iye anayang'ana pamenepo pamenepo panali dona wina wachikulire atakhala pamenepo anali m'modzi wa mamembala a mpingo wake kuyambira pamene iye ankalalikira m'mapiri dziko la malasha mu Kentucky kumene iye ankachapa kwa masenti 15 pa tsiku kuti amutumize mwamuna wake kuminda kuti akalalikire uthenga zimenezo zinali pafupifupi zaka 10 ine ndisanabadwe akulalikira uthenga ndipo iye anayang'ana kumeneko ndipo iye anamutchula iye agogo akazi ndipo iye wa usinkhu wa zaka 80 ndipo iye anali atadutsa 90 ndipo chotero iye anati agogo akazi mukuoneka oyera ngati chipale ine ndinaganiza ndimene mtumiki ayenera kuyang'anira pa ena a osonkhana ake atagona atakhala pamenepo akufa agogo akazi mukuoneka oyera ngati chipale iya ndipo iye anayang'ana mbuyo pamenepo iye anati mbale Branham ine ndinati inde mbale kid iye anati chabwino ine ndikuganiza sipatenga nthawi kuti iye atumize galeta wanga anati ine ndikupita mawa uno ndipo ine ndinati zopambana mbale kid ine ndinati umo ndi momwe mukuyenera kumverera ndipo mlongo kid wachikulire wang'ono ndiyangati amamudziwa iye muno iya ine ndikudziwa ambira inu mukumudziwa iye chotero iye anati koma mbale wiri kodi inu simukuganiza kuti mulungu akhoza kuwachiritsa bambowo tsopano ndinati ndithudi iye akhoza ndipo iye anati chabwino ulemerero kwa mulungu iye anati ngati iye akufuna kundichiritsa ine anati ndine wokonzeka kuti ndigwire ntchito kachiwiri ine ndinaganiza usinkhu wa zaka 80 ine ndinayamba kugwada pansi pamenepo panabwera masomphenya zinali zimenezo patapita masiku awiri anamutengeranso iye kuchipatala anyamata ake ankagwira ntchito ku polisi uko mu mzinda iwo samamvetsa izo anamutengeranso iye kubwerera kwa dokotala ndipo dokotala anakanda mutu wake anati amuna palibepo chomwe ndingapeze paliponse tsopano ndiwuzeni ine nkhani yanu ndipo kenako iye ngati kuti agwetse chipatalacho anabwerera ndi tape recorder yake apa iye anabwera kudzasewera uthenga ndipo iwo amakhala uko ku ndipo kumeneko pafupi ndi chatakwa ndi kumeneko tsopano mwansanga ine ndikangoyamba zisindikizo zisanu ndi ziwiri monga ife tinachitira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iye anandiyimbira ine foni usiku wina iye anati chabwino wokondedwa ngati ndikanangokhala ndi ndalama iye anati ine ndithudi ndikanakonda kuti ndibwere kumeneko ine ndinati walani zimenezo akazi akhidi chanu chipinda chanu chikudikirira Inu ndia bambo mubere kuno. Iya nati adalitse ntima wanu wa ungono. Ndipo izo zimango ndipangitsa ine kumverera bwino kweni kweni. Inu mukudziwa chifukwa iwo amandilimbikitsa ine. Pa usinku wa zaka 85 kapena 86 ndipo akupita abe ndiye ine nkumada ndaula kuno pa 53 chotero mai izo zima kupangitsa iwe kumverera ngati ulimbe ntima.
Well,
chabwino ife tili ndi zambiri zotitikambe ndipo gulu lokoma chotero kuliyankhula bwanji ife tikhoza kungokhala pano theka la usiku koma inu mukuyenera kupita ku Sunday school mawa tsopano. Tsopano inu muyenera kukhala wotsimikiza kuti muchite zimenezo ndipo kumbukirani ine nthawi zonse ndimati ndi tchimo mwantheradi kuwatumiza ana anu ku Sunday school. Musamachite konse zimenezo. Izo ndizolakwika. Muziwatenga iwo nthawi zonse. Mukuona nthawi zonse muzipira nawo. Iye ndipo chotero tsopano umo ndi mawa. Chotero tsopano ngati inu munayenera kuti mujombe kuntchito kuti mudzamve kuti mudzakhale ndi ife ndi kudzapemphera nafe ndi zina zotero. Inu mukuyenera kujomba kuntchito. Izo zili bwino. Mungopitirira ndi kujomba kuntchito koma musajombe kuchalichi. Musamajombe kuchalichi. Ine sindingakuchedwetseni kuti mujombe kuchalichi. Koma ngati mukuyenera kujomba kuntchito kamodzi pakanthawi izo sizingapweteke. Tsopano chifukwa ntchito ndi mkate wanu wa tsiku ndi tsiku ndipo inu Ambuye analonjeza kuti adzakupatsani zimenezo. Chotero koma ichi inu mukuyenera kukhala otsimikiza kwenikweni kuti mubwere kuchalichi. Inu mukuona ine ndikuganiza mawa mawa ine ndidzakhala ndi mʼbale wina wabwino kuno mu mzinda koma sindikudziwa kuti dzina lake ndi ndani tsopano. Ine ndikuganiza iwo umatchedwa mpingo wa apostoliki kapena mpingo wa apostoliki kani ndi mpingo wa apostoliki. Ine ndikhoza kumudziwa mʼbaleyo dzina lake silili pa pepala koma ine sindikudziwa kuti mʼbaleyo ndi ndani pa nthawi ino. Kenako mawa usiku uko pepani, bale Mesia, Mesia, mpingo wa ku Mexico, nkulondola uko, koda ameneyo, ndi amene anatenga malo ambale Garcia, amene ye ankachoka kuno, chabwino, izo zili bwino kwambiri. Kuti ine ndinalandira kalata kuno nthawi ina kalero, yochokera kwa mwana wake wankazi, uko, mbale Garcia, kuntunda ku California, akugwiritsitsabe. Chotero ndine wothokoza kwambiri. Ndipo ine ndinamuona mbale ndi mulongo Garcia pamene ine ndinali ku San Jose. Ine ndikukhulupirira ndi mbale Borders kumtunda uko. Iwo ali bwino basi. Ine sindidzayawala konse mausiku amenewo kumeneko kumpingo wa ung'ono wa ku Mexico umenewo. Ine sindinamvepo zambiri za Gloria Adios mmoyo wanga onse. Ine sindidzayawala konse zimenezo. Gloria Adios. Mai. Zikomo inu mbale Williams. Izo nzabwino. Mipando 1500 mawa. Muchari chichino. Titi aliense abwere. Ngati inu simupita. Tsopano dikirani miniti. Ine kulibwino ndikhale wosamala za izo. Ine ndinanena china chake chola kuika ndiye. Ayi. Kuona mtima konse. Inu mulipa malo anu ntchito. Mukuona. Musatero. Tsopano. Izo zonse zili bwino. Ndipo lero ndinapeza kuti iwo ndinaona hema. Ine ndinali ku musi kuno ku 16th and Henshaw. Kapena ndiche chimene chinali. Pamene ine ndinali mu kuno mu Arizona. Pafupifupi zaka 35 zapitazo. Nsewu wakale wa fumbi. Ine ndinapita kunja uko kumene iwo anali. Ndipo iyo inali 16th and Henshaw. Ine ndinkakhala kumeneko ndi anthu ena Francisco. Ndipo tsopano inu simungawadziwe malo omwewo. Mpaka anasintha dzinalo. Ine ndikuganiza kuti kukumatchedwa Back Eye Road tsopano. Ndipo momwe zinthu zimasinthira. Koma Mulungu samasintha. Ndipo chotero ine ndinali kumeneko ndipo ndinaona kuti mbale ali ndi msonkhano wa muhema. Mbale wina kumusi uko amene wamanga hema. Ine ndinazungulira kuti ndione ngati ndingamuone iye koma sindinamuone iye paliponsepo. Kuti ndimuuze iye kuti sitinali kuno kudzapanga mpikisano ndi iye. Koma kungoti kuli anthu ambiri kuno. Ine ndikukumbukira Jack Shuler. Izi zingakhale zabwino kwa inu a Methodist. Pamene ine ndinabwera kuno nthawi ina ndinali ku Madison Square Garden. Jack anali kunja kuno ku sukulu ya sekondari. Ndipo ndinamuimbira iye. Ndipo ine ndinati Mbare Jack, ya nati, inde, kodi ndi mbare Branham, ine ndinati, inde, ine ndinati, ine ndikukulo wererani inu kuno. Ndipo ya nati, ayi, anati, ayi, ine ndinango kala moda lika kwambiri, ndipo ndinalowa muntawi yanu. Ndipo ine ndinati, oh, ine ndikupepesa, mbare Jack, ine ndinati. Ine sindinati, ah, ya nati, anati, izo ziri bwino mbare Branham, anati. Iwa amango funa kuti ine ndi karebe. Ine ndinati, oh, gululanga, siri kufutitsani ni nukunja uko, muli monse Jack. Ine ndinati, chifukwa pafupi fupi anga onse, ndi achi Pentecoste. Ya nati, ndithudi anga ari na onso. Ine ndinati, ea, bwanji, ya nati, ndithudi, ya nati. Ndine wa Pentecoste. Ine ndinati, tsopano kulibwino inu musa mudziwitse bobu zimenezo. Ndi abambo ake, inu mudziwa, ndipo iwo ndi a Methodist na onso. Olochedwa mubweya, inu mudziwa. Chabwino, ya nati, bale Branham, kodinu simu kudziwa chimene wa Pentecoste ali. Ine ndinati, ndikuganiza chomwecho. Anati, ndi Orthodox Methodist. Uko nkulondola basi, Orthodox Methodist, uko nkulondola. Ngati mpingo wa Methodist, uka napitirizabe ndutenga wake, iwo uka napitirira mpaka mu Pentecoste. Ah, mpingo enu eni unatero. Ai, osati kunyozetsa chipembedzo chanu tsopano mbale. Mugona, chifuka Pentecoste si bumbe. Iwo anayesetsa kuchita zimenezo. Koma iwo ndithudi alephera mu izo. Mugona, ndicho kuchitikira. Ea, Pentecoste ndi ya Katolika, kapena, kapena Yuda, kapena aliense amene amapeza. Pentecoste ndicho kuchitikira, osati bungwe. Ndipo tsopano ngati aliense ali ndi Baibulo lanu lotsegula kapena pafupi kuti mukufuna kuti muwerenge nane mawu pang'ono, ine ndimakonda kuwerenga mawu, si choncho inu. Chifukwa kuonjezera apo chimene ine ndinganene chikhoza kulephera, chifukwa ndine munthu. Koma chimene iye amanena sichingalephere, mukuona, miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu anga sadzalephera. Oh, kodi izo sizodabwitsa, mawu ake sadzalephera konse. Ndi chinthu chaulemerero bwanji chimenecho, mawu ake sadzalephera konse. Tsopano tiyeni ife tiwerenge usiku uno kuchokera. Ndikutenga nkhani yaing'ono kuchokerapo, imene ine nditi nditenge ngati mutu Ambuye akalola. Iyo ili mu buku la Amosi, ulosi wa Amosi. Ndipo iye anakhala pafupifupi 700 ndi, ndikuganiza kuti ndi zaka 787 Kristu asanabwere. Tiyeni titsegule ku mutu wa firii wa Amosi, mawu a Ambuye kudzera mwa Amosi. Ndipo ine ndimamukonda mwamuna uyu. Iye amatengedwa ngati mmodzi wa aneneri ang'ono, koma iye ndithudi anali ndi mawu a Ambuye. Imvani mawu awa amene Ambuye ayankhula motsutsa inu, o ana a Israeli, motsutsa banja lonse limene ndinalitulutsa mʼdziko la Igupto. Ndikuti, inu nokha ine ndakudziwani, mabanja onse a pa dziko lapansi. Chifukwa chake ndidzakulangani chifukwa cha mphulupulu zanu zonse. Kodi awiri angayende limodzi asanagwirizane? Kodi mkango ungabangule nkhalango wopanda nyama? Kodi mkango waung'ono ungalire mdzenje mwake ngati iwo sunagwire kanthu? Kodi mbalame ingakodwe mu msampha pa dziko lapansi pamene palibe msampha wocheredwa kwa iyo? Kodi wina angatchere msampha pa dziko lapansi osakola kanthu? Kodi lipenga lingawombe mu mzinda ndipo anthu osaopa? Kodi mudzakhala choyipa mu mzinda ndipo Ambuye asanachichite icho? Ndithudi Ambuye sadzachita kanthu, koma iye amaulula zisinsi zake kwa antchito ake aneneri. Mkango ukabangula, ndi ndani amene saopa? Ambuye Mulungu wayankhula, ndani amene sanenera? Ambuye aonjezere madalitso ake ku mawu awa. Maso ake ang'ono akuyenera kuti anaonda pamene dzuwa lotentha linkawala mawa umenewo ndi kunyezimira. ndivuzage zoera nditsitsirake pamene ye ankagwira pamwamba papiri kumpoto kwa Samaria ndikumayang'ana pa mzindawo. Zovala zake zinali zawamba ndipo mapazi ake anali ndi fumbi. Iye analibe maonekedwe, koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye kwa anthu. Ndi zosiyana bwanji lero ndi uvangeli wathu wa magono. Ndikakhazikitsidwe kosiyana bwanji pamene ife tili nako kumuposa iye. Munthu wang'ono uyu si wina koma Amosi, mneneri woona wa Ambuye ndi mawu a Ambuye kwa mʼbado wochimwa umenewo. Wopanda mantha uyu, munthu wang'ono analosera mʼmasiku a Yeroboamu wachiwiri. Yeroboamu anali wanzeru, wanzeru kwambiri, munthu wanzeru, koma iye anali wopembedza mafano. Ndipo Yeroboamu anali atatsogolera ufumu wake mpaka pachimake, koma iye anali mukupembedza mafano. Iye anachita izo mwanjira yolakwika, koma ufumuwo unali utachita bwino pansi pa Yeroboamu. Ndipo kawiri-kawiri kulemera kumayambitsa tchimo. Anthu ambiri amayang'ana pa kulemera ngati madalitso. Izo zikhoza kukhala ngati ife tingazigwire izo molondola, koma kawiri-kawiri zimatsogolera ku tchimo, kusalemekeza Mulungu. Ufumuwo unali ukuyenda bwino mu tsiku lake. Ndipo anthu, iye anali adapanga mgwirizano ndi mafuko onse omuzungulira iye. Ndipo momwe Israeli anali atatsetserekera ku tchimo loyipa, anachoka kwa Mulungu, anachoka ku malamulo ake ndi malangizo ake, ndipo anali atapita kutali pamodzi chifukwa chakupsa mtima. Akazi ankayenda mʼmisewu atavala zovala zawo zabwino zopanda ulemu. Amunawo ankayendayenda akuchova dzuga ndi kumamwa. Nyumba za munsewu tingaziche izo lero malo azisangalalo atatseguka kwambiri mu mzindawo. Tchimo linkanyalanyazidwa ndi utumiki ankangokhala otseguka, malo okongola, malo abwino ochezera alendo, ndipo amakhala otsegula. Tchimo silinkadzudzulidwanso paguwa, ilo linali litamasulidwa. Ndipo pamene ulosiwu unabwerapo, iwo unkaoneka ngati iwo sukanati icho chikanakhala chinthu chotsiriza chimene chikanakhoza konse kuchitika. Malingana ndi chimene mneneri uyu ananena kwa iwo, icho chidzakhala chinthu chotsiriza chimene chikanakhoza kuchitika kwa iwo, kutengera momwe iye anatemberera mʼbado umenewo. Koma komabe muzaka 50 ufumu wawo unafafanizidwa kwa thunthu pa dziko lapansi. Mulungu amayankhula mawu ake, ndipo mawu a Mulungu ali ngati mbewu. Ndipo pamene iwo afesedwa, pamene neneri ameneyo akubwera ndi mawu a Ambuye ndi kuwayankhula mawu amenewa, iwo ankayenera kukwaniritsidwa ngati iwo anali mawu a Mulungu. Pamene mawu a Ambuye ndi odzozedwa, ndipo iwo ndi mawu a Ambuye. Iwo akuyenera kutenga malo ake munyengo yake. Ife tikhoza kuwaona iwo patapita zaka masauzande akutenga malo ake lero. Iwo akuyenera kuchita izo chifukwa iwo ndi mawu a Ambuye, ndipo iwo sangawonongeke. Wina wake amayankhula tsiku lina kwa ine ndipo anati, Genesisi ndiyolakwika, ndipo masiku 6 akulenga amene iye ananena. Ine ndinati, Genesis 1 mpaka Genesis 2 ndi chinthu chosiyana mwantheradi. Mutu wa 1 wa Genesis umati, pachiyambi Mulungu analenga miyamba ndi dziko lapansi. zatera bombo momwe iye anachitira izo ndika mene iye anachitira izo izo ziri kwa iye inde kenako dziko la pansi linali lopanda maonekedwe ndi lopanda kanthu ndiye ife timayambira pamenepo kukulenga koma pachiyambi modalika bwanji ife siti kudziwa mbewu zonsezo zimene iye anali nazo mmenemo pamene madzi anachoka moyo unabwereranso pa dziko la pansi zinadzadzitsa dziko la pansi ndipo pamene mawu a mulungu afesedwa palibe chimene chingawalepheretse iwo kuchitika ndipo mneneri wang'ono wopanda mantha uyu anachokera kosadziwika chinthu chokhacho chimene ife timauzidwa nchakuti iye anali wolisha ziweto sitikudziwa kuti abambo ake anali ndani sitikudziwa kuti amayi ake anali ndani sitikudziwa kumene aliyense wamtundu wake palibe chilichonse cha iye umo ndi momwe kawiri kawiri anthu amene amatumidwa kuchokera kwa mulungu amabwerera poonekera iwo amachokera kosadziwika ndipo amadzasowa mwanjira yomweyo ife tinalibe mbiri ya iye chimene chinachitika mwamuna wamkulu uyu Yeroboamu yemwe anali a woganiza mwamphamvu kwambiri ndipo iye anali nalo fuko lili lolemera komabe mutchimo ine ndikudabwa ngati sitingangofanizira izo pang'ono pokha usiku uno ndi dziko lathu lomwe fuko lathu lomwe mutchimo momwe ilo lilili komabe lolemera atichotsera msonkho nthawi yomweyo ndikumva choncho ndithudi aliyense akhoza kuwerenga pakati pa mizere pamenepo chisankho chikubwera koma zina zotero zinthu zonsezi zimene zikuchitika Israeli alaliki ansembe ndi boma anali atawasiya mawu a mulungu mbuyo ndikumanyengerera ndipo ndi chifukwa chake dziko linali mchikhalidwe chimene ilo linali ngakhale iwo anali ndi ansembe ochuluka ndi alaliki ochuluka basi monga iwo anayamba yakhala nawo koma iwo anali atawasiya mawu a mulungu anali atachoka kwa iwo ndipo nthawi zonse zimakhala pa nthawi imeneyo pamene mulungu amatumiza wina wake kuchokera kosadziwika kuti adzaphulitse izo kubwerera mu njira yake kachiwiri munthu wina wopanda mantha adzauka ndi mawu a mbuye ndi kudzagwedezera anthu ku mawu kachiwiri ine ndimangoona apa ndinali nditalemba china chake apa chimene ine mwina mwake ndikanafuna kuti ndilozereko kachiwiri ndizo pamutu wa 2 ndime ya folo ndikufuna kuti ndiwerenge iyo mvetserani kwa munthu wang'ono uyu akuyankhula izi pakuti atero ambuye chifukwa cha zolakwa zitatu izi za yuda ndi folo sindidzabweza chirangocho chotero chifukwa iwo anyoza lamulo la ambuye ndipo sanasunge malamulo ake ndipo mabodza awo anawapangitsa iwo kulakwitsa amene makolo awo anatsatira mukuona pamene uthenga wake unali kuyika iwo mbuyo momwe kuti iwo anali atachoka ku mawu a mulungu kwa wowerenga baibulo aliyense zimenezo zimakupangitsa iwe kudziwa kuti iye anali mneneri woona iye anawabwezeretsa iwo pa mawu pamene iwo anali atagwapo oh mwina mwake mipingo yawo inali italemera iwo mwina mwake anali ndi nyumba zabwino mzinda wawo mwina mwake unali wokongola kwambiri kuposa Phoenix kunali ku Samaria monga ife tonse tikudziwira anali malo abwino oyendera alendo iwo akanali panobe malo okongola koma komabe iwo anali atachoka kwa mulungu ndipo mulungu anatumiza wanthenga uyu kwa iwo ndi uthenga wachidzudzulo bwanji wochokera kwa mulungu mneneri wang'ono uyu anawabweretsera iwo tsopano Amosi anabwera kuchokera mchipululu kupita ku mzinda wokongola nzosadabwitsa kuti maso ake ang'ono opatsidwa ndi mulungu anawonda pamene iye anali pamwamba pa phiriro iye osati monga wodzaona malo angachitire madona kudzati yang'anani pa zogula zonse zomwe amayi akuchita yang'anani Bama sidairo atsobano amene iwo ali nawo kumusikuno. Babe nawo sadimonga momwe ena anthu anga ganizire. Makasino ndi zina zotero zinali zazikulu kwambiri mu mzindawo kapena chifukwa chakuti iwo akhoza kukhala pa ngodya za nsewu ndi kumayang'ana kudutsa kwa amuna kapena akazi kumasirira koma aneneri uyu maso ake anaonda chifukwa cha tchimo limene iye analiona mu mzindamo samaonda chifukwa cha zinthu zimene ankazisirira koma poona momwe iwo anali atatalikirana ndi Mulungu anthu amene anayitanidwa ndi kusankhidwa kodi inu munazindikira apa iye anati ine sindikudziwa anthu ena koma inu ine ndinakutulutsani inu mu Igupto ndipo kenako inu mukuchoka kwa ine monga chomwecho ndipo pamene mneneri uyu akubwera kuchokera ko Elisha mbuyo uko ku dziko la kumpoto ndi mawu a mbuye momwe iye anayang'anira pa mzinda umenewo akuyenera kuti anapukuta thukuta zovala zake zinali zong'ambika ndipo mwina mwake analibe ndalama zokwanira kuti adzigulire a malo ogona a usiku umenewo izo sizinapange kusiyana kulikonse kwa iye iye anali ndi uthenga umene unali ukuyaka mu mtima mwake ndipo iye ankayenera kuti aubweretse iwo osati chokhacho koma kudzoza kwa mzimu woyera kumene kuna mukantha iye mchikulu umenemo kunatseketsa maso ake kukukongola kwa dzikolo ndipo wantchito aliyense wodzozedwa wa Khristu maso awo amachititsidwa khungu ku zinthu za mdziko iwo samaziona zinthu zimenezo iwo samazifunafuna izo iwo amakhala ndi chinthu chimodzi Khristu ali patsogolo pawo ndizo zonse zimene iwo amaziona iwo samawo pakalikonse Khristu ali patsogolo pawo uthenga ukuyenera kuti ukaperekedwe kwa anthu ndipo iwo samayima pakalikonse inu simungauzimitse iwo kuchoka mwa iwo inu mukhoza kuwayika iwo mu ukayidi ndende chilichonse chimene inu mukufuna iwo amatuluka mu izo kachiwiri ameneyo ndi wodzozedwa wa Ambuye inde iye anayang'ana pakuvunda kwa uzimu kwa mzindawo chivundi ndi kuvunda kwa uzimu kwa mzindawo ndikudabwa ndi antchito angati a Ambuye akamaoloka pa phiri kumtunda kuno angayang'ane pa Phoenix inu mumabwera kuno chifukwa chakukongola ndi kuwala kwa dzuwa ndi kudzapuma zimene ife sitingayankhule mopepuza za izo kuno osati kale kwambiri nthawi yomaliza imene ine ndinali kuno nditakhala pa South Mountain mkazi wanga wakhala kumbuyo uko ine ndinali kuyankhula kwa iye ine ndinati pafupifupi zaka 3 kapena 400 chigwacho chinali malo okongola sindikukayikira pamene mtsinje wa Soti unkadutsa kuno ndi yankhandwe ndi zina zotero ndi kuphukira kwa kaloga taonani momwe icho chinthu chonsecho chasanduka chisokonezeko cha tchimo ndipo iye anati chabwino ndiye nchiyani chimakubweretsa iwe kuno ine ndinati ichi ndi chimene chimandibweretsa ine kuno ngakhale mu mdima wake ndi mu tchimo limene lili mu mzindawu alipo maomboni ena a Ambuye zosemeka zamoyo za Khristu kumusi uko ine ndimabwera kudzayika phewa langa ndi iwo kuti ndidzawalitse kuwala kwa ena abale ang'ono achikulira amenewo kumusi uko pa ngodya ya nsewu pena pake anakonza izo ndipo anatulutsa thukuta ndi kulira ndi kupempherera izo ali ndi uthenga pa mtima pawo ine ndimabwera kudzaponya gawo langa ndi iwo kuti ndidzawalitse kuwala kwa uthenga wosayipitsidwa wa Yesu Khristu kudera lalikulu la mzinda uno wa Phoenix mmenemo ngakhale iwo akhoza kukhala malo odabwitsa ngati munthu atangotenga zopindula zake zimene iye wakwanitsa kuzichita kuti amange nyumba zokongola monga pamwamba la phiri la Camelback phiri la Cavalier pamene ndimadutsa kumeneko bwanji zaka 35 zapitazo iwo anali chipululu tinkathamanga ndi agulu kudutsa kumeneko pa kavalo ndipo cha ku South Mountain kuno kuthamangitsa bulu ndi akavalo ndipo tsopano lakhala dera lalikulu la mzinda wokongola uwu ilo likukula kukhala mateni ya masauzande kuchulukitsa masauzande ilo latambasulidwa kufikira tsopano kuvunda kwa mizindayo kwa obweretsa iwo kuchipirikiti utsi ukulowamo chinyezi chanu ndi choyipa monga momwe ziliri ku Jeffersonville, Indiana muchigwa cha Ohio kutirira munthu nthawi zonse amayipitsa dziko pamene amwenye anali nalo ilo iwo anali malo okongola koma pamene mzungu anadzabwera iye anadzabweretsamo machimo ake ndi mowa ndi chivundi ndipo iye wayipitsa maikowo mpaka iwo sikanthu koma chithaphwi ndi chinthu chotani kuchiyang'ana mulungu adzalichotsapo ilo pa dziko lapansi limodzi la masiku awa ndipo iye akusankha anthu muchilungamo amene ati adzalamulire pa dziko lapansi pamene iye azidzalamulira ngati mfumu iye tsopano akuwatengera anthu ake ku dzina lake anthu aku ufumu wake tsopano kodi gulu ili la nzeru lalunta lalunta la Israeli urezidenti wake wamkulu wamphamvu walunta kapena mfumu Yeroboamu amene anali munthu wa nzeru ndipo kodi iwo akanamumvera mneneri wang'ono uyu wosadziwika kodi uthenga waukulu umene ukuyakha mu mtima mwake kodi akanakwanitsa kumayenda mmisewu ndipo anthu akanati akazi akanakhoza kudziveka okha mwabwinobwinonso amuna akanachoka mathalaveni ndi malo a tchimo ndi kutembenukira kwa mulungu pakulalikira kwa munthu wang'ono wosadziwika uyu limenelo linali funso likhoza kubwera m'malingaliro ake kapena izo zimatero kwa ine pamene ndikumuona iye atema pamenepo ndipo mutu wake wang'ono wadazi ukuwala pa dzuwa ndevu zake za imvi zikulendewera pa chikhoto chake akuyang'ana pansi kudutsa pamenepo ndipo akuyang'ana pa mzinda umenewo ndi maso ake ataonda ndipo mtima wake ukugunda ndipo komabe mmenemo iye ankaona ufumu wa mulungu mmene unkayenera kukhazikitsidwa mmenemo zonsezo zidalemetsedwa mu tchimo ndipo ali ndi chidzudzulo chochokera kwa mulungu chimene chikanati chidzudzule kuchokera kwa mfumu mpaka kwa wopemphesa mu msewu wansembe aliyense mlaliki mfumu wamphamvu mfumu chilichonse chimene iye anali iye anali ndi temberero la mulungu loti ayike pa iwo chifukwa iwo inu mukuganiza kuti iwo akanamulandira iye iwo akanamvetsa izo kumbukirani iye analibe kuvomerezedwa iye anabwera mosiyana ndi avangeli athu alero iye analibe kuvomerezedwa kuchokera kwa ansembe iwo sankadziwa nkomwe chimene munthuyo anali koma kunali mmodzi amene ankadziwa yemwe iye anali ameneyo anali mmodzi amene anamutuma iye ndizo zonse zinkawerengedwa kwa iye bola ngati iye ankadziwa kumene iye anatumidwa uthenga wake unkayenera kuti uzipita mofanana basi ndiponso mosalabadira iye analibe zikalata zachipembedzo zoti zikamuthandizire iye pamene akupita mu mzindawo kuti abwere ku bungwe la atumiki kudzati abale anga ine ndatumidwa ndi gulu lina lake ili gulu la chipembedzo ili ine ndine wakuti akuti iye analibe zimenezo iye analibe chilichonse cha zinthu zimenezo komanso iye analibe khadi la chiyanjano kuti akaonetse kuti iye analinso mu chiyanjano chabwino ndi bungwe la atumiki ochokera ku dziko limene iye ankachokerako iye analibe mgwirizano pa msonkhano wake iye sanamufunsire nkomwe aliyense za izo munthu wang'ono ameneyo anali atema pamalo ovuta zikanakhala zokwanira kwa munthu kuti atembenuke ndi kubwerera mbuyo ndi kukazitenganso ziweto zake kukapitiliza pamene iye analekezera ngati iye akanangoganizira koma inu mukuona bamboyo sanatenge lingaliro lachiwiri iye sanaganizire za ziyeneretso zilizonse komanso sanaganizire za khadi la chiyanjano iye anangoganizira za chinthu chimodzi ndipo amenewo anali mawu a Ambuye mulungu anali atawapereka iwo kwa iye ndi ulamuliro kuti iye amayenera kupita kumeneko ndi kukanenera ndizo zonse zimene zinapanga kusiyana kulikonse kwa iye iye anali ndi mawu a Ambuye ndipo chotero iye anamverera kuti samasowa zomuyenereza kapena kuvomerezedwa kulikonse kabena ngwirizano uri wonse ndintu chokacho chimene ye ankasowa chinali ya nali ndi ngwirizano ndi Mulungu ndipo ndizo zonse zimene zinatengera bora ngati iye anali muchifuniro cha Ambuye kodizo zipanga kusiyana kotani bora ngati iye ankadziwa kuti uthenga wake unali wochokera kwa Mulungu Mulungu akanasatsimikizira uthenga umenewo Iye ankayenera kutero ndipo pamene iye anabweretsa uthenga izo zikuoneka ngati pakanakhala ansembe onse ndi alaliki ndipo aneneri ambadwa umenewo akanabwera ndi kudzalapa chifukwa iwo akanaona chikhalidwe cha malowo kuona kuyipitsidwa kwa makhalidwe koma pamene iye anayamba kunenera ndi mawu a Ambuye iwo anali achilendo kwa iwo iwo sankadziwa kanthu za iwo ndi chithunzi ndithu cha izo lero wachilendo uthenga wa Ambuye mpingo sukudziwa kanthu ka izo pamene iwo amva anthu akudzuka ndi kupereka uthenga mu malilime osadziwika ndi kupereka kutanthauzira kwa iwo ndi kunena kuti chinthu china chake chikukonzekera kuchitika anthu amatembenuza mitu yawo ndi kuchokapo amaganiza kuti anthuwo ndi openga iwo akamuona wina wake akudzuka mu mzimu ndi kunenera kapena kupereka uthenga wochokera kwa Ambuye bwanji anthu a dziko la mpingo lero amaganiza kuti munthuyo wasokonezeka maganizo izo ndi zachilendo kwa iwo chifukwa iwo ali pafupifupi chikhalidwe chomwecho lero monga Samariya anali mu tsiku limenero koma kumbukirani pamene mafuko afika kapena mpingo wa Mulungu nthawi zonse ukafika mu chikhalidwe chimenecho Mulungu amakhala wokhoza kudzutsa mneneri ndi mawu a Ambuye kwa iwo ndithudi iwo anali atayiwala zimenezo kalekale koma iwo ankayenera kukumbukira mosalabadira kuti iwo akanakhoza kuyang'ana m'mabuku awo ndikuona ngati iwo anali ndi munthu wochokera ku ena amasukulu awo dzina lake Dr. Amos kapena ayi iwo ankayenera kudziwa kuti Mulungu wa Abrahamu anali wokhoza mamiyara iyi kudzutsa ana kapena aneneri kuti abweretse mawu ake ndipo Mulungu yemweyo ndi wokhoza basi usiku uno monga iye anali nthawi imeneyo ndipo iko kukanakhala ndithudi kunali kusamvetsetsa kwa anthuwo iye akhoza kudzutsa anthu kudzoza anthu kuti abweretse mawu ake iye akhoza kuyika mawu mwa munthu kumutumiza iye ndi kukatsimikizira kuti iye ndi Mulungu kudzera mwa munthu ameneyo amene angadzikepetse yekha ndi kudzipereka yekha kwa Mulungu ndipo osaopa kumutenga Mulungu pa mawu ake iye ndi wokhoza kuchita zimenezo ndipo iye adzachita zimenezo iye analonjeza kuti iye akanadzatero ndipo mawu ake ndithudi anatsimikiziridwa kwa iwo mu tsiku limenero chifukwa pamene kambado komweko kanali mukukhalapo zonse zimene Amosi analosera zinakwaniritsidwa ine ndikudabwa lero tsopano kuti ngati Amosi angabwere kwa ife kodi ife tikanamulandira iye lero kodi Phoenix akanamulandira Amosi ngati kwina kwake kutsidya kwa phiri kuno kwina kwake kapena kumusi kuchokera ku gawo lina la dziko kukanabwera munthu wang'ono wovala sanza monga choncho kudzayenda kuno ndi kudzawayitanira atumiki kudongo solo ndikuti ine ndili ndi mawu a Ambuye kodi mukuganiza kuti tikanamulandira iye ndithudi ayi chinthu choyambirira chimene tikanamufunsa iye kodi iwe uli ndi gulu lanji nanga bwanji ngati iye akanatembenuka nkuti gulu la mwamba mwamba izo zikanakhala ngati zachilendo kwa ife ine ndikuopa koma umo ndi momwe zinalili mbuyomo ndipo izo mwina mwake zingakhale chimodzimodzi lero ngati Amosi angabwere poonekera iyeni basi chifukwa cha zomwe ndanena timutengere iye kuno ndi pang'ono chabe ndikuona chimene ife tikuganiza kuti akanachita inu mukudziwa chimene iye akanachita ine ndikukhulupirira kuti iye akanatsutsana ndi dongosolo lathu lonse inde bwana iye akanatsutsana ndi ziphunzitso zathu zachipembedzo iye akanawatsutsa a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Shirutera, a Katolika ndi a Chipentekosti. Iye akanalowetsamo chinthu chonsecho mkati. Iye ndithudi akanadzatero. Iye akanadzatsutsana ndi ziphunzitso zawo zachipembedzo. Iye akanapita molunjika kumaziko achikhazikitso amawu. ndikuyambira pamaupo omwe iye akanadziyambira msonkhano wake wogopa anthu pa pakuti atero Ambuye. Bwanji, bwanji, inu mukuganiza kuti Phoenix ikanamulandira iye, kodi inu mukuganiza kuti Louisville ikanamulandira iye, New York, Boston, Massachusetts, kapena kuli konse kumene kungakhale California? Ayi bwana, iwo akanamutengera nyamata wang'onoyo mu ndende mwa msanga momwe iwo akanati amufikitse iye kumeneko. Ndithudi akanadzatero, iwo ndithudi akanadzachita zimenezo. Ngati iye akanabwerera ku mawu, ine ndikutsimikiza iwo akanatero, chifukwa gulu lililonse likanatsutsana naye iye. Sipakanakhala m'modzi wogwirizana naye, chifukwa iwo akuyenera kuti agwiritsitse ku miyambo yawo kuti atsutsane ndi mawu. Ife tikanayenera kukumbukira kuti iye ndi mneneri woona. Ngati iye anali, ndipo ngati iye anali mneneri wotumidwa kuchokera kwa Mulungu, iye akanadzakhala chomuzindikiritsa chimodzi kwa iye, chomuzindikiritsa chimodzi chotsimikizika, choti ife tidziwe kuti iye ndi mneneri. Iye akanadzakhala ndi mawu, chifukwa ndiko kumene mawu a Mulungu amabwerako, kunali kwa aneneri. Inu mukudziwa chimene iye akanadzachita, iye akanadzazazira ndi kutsutsa kambado kano. Iye akanadzatsutsa mkazi aliyense wodula tsitsi mdzikoli. Iye akanadzatsutsa mlaliki aliyense wachipembedzo. Iye ndithudi akanadzatero. Iye akanadzatsutsa wosuta ndudu aliyense, mkazi aliyense amene amavala akabudula kapena mathalauza. Iye akanadzawang'ambira iwo pakati. Chifukwa chiyani? Izo ndizotsutsana ndi mawu. Kulondola ndendende. Inu mukuganiza kuti ife tikanadzamulandira iye? Ayi ndithu. Iwo sakanadzamulandira iye. Iye akanadzatsutsa makhalidwe oyipa a mpingo. Iye akanadzagwedeza chala chaching'ono cha makwinya chija pa nkhope ya alaliki amenewo ndi kuti inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti mumadzitcha nokha mtumiki wodzozedwa wa Mulungu, ndipo nkuyima pa guwa ndi kuwalola akazi anu azivala mwachigololo pakati pa amuna anu ndi zinthu monga choncho, kuwalola atsikana anu azibula monga choncho, inu mukuwalola amuna anu kukwatira kawiri kapena katatu ndi kukhala madikoni mipingo. Inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti inu mukugwiritsitsa kuchiyeneretso chimene muli nacho mdzanja lanu ndi kuwakana mawu a Mulungu? Oh man, iye akanadzachizadzira chinthucho. Inde bwana, chivundi cha mpingo ndi chivundi cha mamembala, iye angadzazizazire zimenezo. Mai, membala aliyense, iye akanadzamukhadzulira pansi chiphunzitso chilichonse cha ku seminare chopangidwa ndi munthu, iye akanadzaching'amba chinthucho mzidutswa. Tsopano kodi inu mungamulandire munthu wonga ameneyo? Ayi, iwo sakanadzachita zimenezo. Iwo ndithudi sakanadzachita zimenezo. Iwo akanamutulutsa munthu ameneyo mu mzinda mwaliwiro momwe iwo akadathera. Bwanji, bungwero bwenzi likukumana pamodzi ndi kuti titi ife tikuyenera kuchita china chake chokhudza izi. Muwawuze osonkhana anu kuti asapite kumeneko kuti azikamva zimenezo. Ayi ayi, ife sitingamulandire iye. Ayi, mwanjira iliyonse, ife sitikanadzamulandira iye. Ndithudi, iwo sakanadzachita zimenezo. Kumumvetsera iye akuzazira. Oh, ine ndikuzikonda izo apa. Ine ndikuyang'ana apo pomwe pa zimene iye ananena. Iye anati, Mulungu yemweyo amene inu mumadzinenera kuti mumamutumikira adzakuwonongani inu. Yangadzanene chinthu chomwecho lero. Ife achimereka tadzikulunga tokha mu zinthu zotengeka zochuluka, nyumba zazikulu zochuluka, ndi manambala akulu mabungwe athu, ndi kutchuka kwabwino konseku ndi atumiki aku seminare amene anaphunzitsidwa kuti azikhala chete ndipo osanena kanthu za izo. Chifukwa iwo akuopa kuti iwo angachotsedwe mu mpingo. Ndithudi, iye akanadzachizazira chinthu chimenecho mzidutswa. Chifukwa izo zikutsutsana ndi mawu. Ndithudi akanadzatero. Ndipo Mulungu yemweyo amene ife timanena kuti tikumutumikira adzachiotcha chinthu ichi limodzi la masiku awa. Iye adzachiphulitsa icho mzidutswa. Amosi sakanadzasintha mawu ake. Ngati iye akanadzakhala pano lero, khalani mbuyo momwe ku mawu. Oh, chiyani? Mvetsereni iye akuwawuza iwo kumeneko. Mulungu anakukondani inu, iye anakubweretsani inu. Iye anakupangani inu kukhala anthu osankhidwa. Ine ndikufuna kuti ndidzamumve iye mu mpingo wa Chipentekoste nthawi ina. Inu mukukhulupirira kuti iye ndi Amosi, mwina mwake iye angachoke pa msana wanga kwa kanthawi. Mukuona, inde, iye akanadzawawuza iwo. Iye sakanadzabweza nkhonya. Iye akanadzachiphulitsa icho mwamphamvu basi, monga iye akadathera ndi kuwawuza iwo pamene iwo anaperewera pa mawu. Mulungu amene anakutulutsani inu muzosungira mitembo zopangidwa pa khomo izi, zopangidwa ndi anthu, zaka zapitazo, zaka 50 zapitazo, abambo anu ndi amayi anatuluka mukachitidwe kameneka, kamene kanalimanga ndi kulitengera dziko mwa iwo. Ndipo Mulungu anatumiza chifundo chake pansi ndipo anakuyitanani inu mutuluke kudalikirana ndi tchimo ndi zinthu zimene zinali mu mpingo. Ndipo tsopano inu mwatembenuka monga Samariya anachitira, kuti Mulungu anawatulutsa iwo kuchoka ku mayiko amenewo, ndipo iwo anatembenuka, ndipo iwo anapanga mgirizano ndi dziko limenero momwe ife tilili lero. Ndikuyesera kupikisana ndi mipingo yayikulu ya chipembedzo imeneyo. Ife tikumanga masukulu akulu. Chiani, ife sitikusowa masukulu akulu, izo nzabino, ine ndilibe chonena chotsutsa izo. Koma nthawi iliyonse imene inu mutenga woyambitsa kapena mtsogoleri amene amapita mu tsiku lake chabwino, iye amachita bwino mu tsiku lake. Koma mwansanga pamene iye wapita, ndiye iwo amamanga bungwe pamwamba pa ntchito yake. Iye iwo amabweretsa gulu la marikezi ang'ono menemo ndi a Elvisezi, ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa. Iwo amachipotoza chinthucho kuti chiwakomere eni akewo. Ndipo kenako wina uyu amabwerapo ndipo amadzalowetsapo china chakenso, chifukwa iye ndi wophunzira wamkulu wa luntha wochokera ku Harvard kwina kwake kapena china chake. Ndipo chinthu choyamba iwo amayamba kubayiramo ichi ndi kuchotsamo ichi ndi kunena kuti ichi sikukatanthauza icho ndi icho. Inu mwabwereranso muchikhalidwe chakale chomwecho. Inde, ngati Amosi akanakhala pano, iye akanadzachizazira chinthucho morunjika mpaka pansi. Iye samamanga konse msonkhano wake wokopa anthu pakuchuluka kwa mipingo imene ikanayanjana naye iye. Iye sakanamanga konse mpingo wake pa bungwe lina lake kapena magawo ena a mpatuko wa mpingo. Chinthu chimene iye akanachita chikanakhala kumanga msonkhano wake wokopa anthu pakuti atero Ambuye. Mulungu akanamuthandizira iye monga iye amachitira nthawi zonse, kutsimikizira kuti izo nzona. Iye anati, muli vuto, muli chipwirikiti mu mpingo wanuwo. Kodi anganene chiyani lero? Kodi anganene chiyani ndima wa Mulungu amenewo amene akuzendewera kuno patsogolo pathu? Timoteyo wachiwiri 3, amene iwo anati, iwo akanadzakhala amutu, odzikuza, okonda zosangalatsa koposa kukonda Mulungu, ophwanya malamulo, odenera zonama, osadziretsa ndi onyoza iwo amene akuyesera kukhala olungama, wokhala nawo maonekedwe au Mulungu koma kukana mphamvu yake. Inu mukuganiza kuti neneri angauke poonekera ndi kulambalala uneneri umenewo? Yadzati iwo wakwaniritsidwa pamaso panu lero, momwe mpingo ukanati udzakhale wofunda ndi momwe zinthu zimene iwo akanati adzachite. Iye akanadza kukumbutsani mawu a Mulungu amenewo. Iye akanadza kukumbutsani zimene Mulungu anati iye akanadzachita mu tsiku lino, ngati Amosi akanauka poonekera osati zokhazo, koma Mulungu akanadzatsimikizira mwa Amosi chimene iye analonjeza kuti adzachita mu tsiku lino. Ndithudi iye akanadzatero. Iye anachita izo mu tsiku limenero. Iye wakhala kuchita izo nthawi zonse. Ndithudi ife sitikanadzamulandira Amosi ngati iye akanadzuka poonekera. Tsopano motani maonekedwe au Mulungu amenewo? Kuima pamenepo mu makwaya ndipozungulira makwaya a munjiro wautali ndikumayimba ngati angelo ndikumavina usiku wotsatira ngati ziwanda uko nkulondola. Mukuona, ndizo ndendende choonadi. Ena amatuluka atavala minjiro yayikulu yayitali yooneka mwamaluwa maluwa monga choncho, ndikumaoneka ngati mtundu wina wa chinthu cha ungelo. Ndikuyimirira pamenepo ndikukana mawu monga mzimu woyipa uli wonse ukanachitira. kukhala nawo maonekedwe au mulungu koma nkumakana mphamvu yake kupita kumala yankhula za ubatizo wa mzimu woyera iwo bwanji iyanga kuthamangitseni kukuchotsani mutchalichi mukuona chifukwa chiyani iye akuyenera kutero koma iwo amayima mipingo iyi ndi kuwalola mamembala awo muchipinda chapansi kumapanga kudzithyola ndi gwedemula ndipo anthu otchedwa ma YMCA ine ndikudabwa chimene si ameneyo amayimira kuyenda mwa iwo iwe sungamve kanthu koma dzina la ambuye kodi limenelo ndi gulu la chinyamata otukwana ine ndinakhala osati kale kwambiri mu hotelo inali kutsidya la YWCA ndipo icho chinali chamanyazi kuwaona tsikana ang'ono amenewo kunja uko ali pansi mpaka pafupifupi 9 koloko akuyesetsa kuthyola miyendo yawo akuchita kuzithyolako uko nkulondola ndipo onse aiwo mamembala ampingo amayenda mumakwaya ndi kuphunzitsa sunday sukulu sikanthu koma mgerekezi waphunzitsa ana ang'onowo kunja uko pansi kachitidwe kamene kapangidwa kotchedwa chipembedzo ndithudi mneneri woona angachiza zile chinthu chimenecho kuchibwezera ku utsi wa gehena kumene icho chinachokerako ndithudi ndizoona inu mukuganizamo siangaime pansanja ndi kulalikira uthenga ndi kuyang'ana uko pagulu la akazi odula tsitsi ndipo osadzudzula izo inu mukuganiza kuti iye sangabwereze kuwerenga Yesaya 5 ndi akorinto oyamba 14 ndipo kodi iye sangasanulirepo zimenezo ndithudi iye angatero kuyenda mmisewu ndi kuwaona akazi atavala zovala zazing'ono izi kumaoneka ngati amuna zothina kwambiri mpaka khungu kukhala kunja pafupifupi akutsika m'musi akuzipotokola kumadzithyola mayenda monga choncho kumapanga okha phokoso akamayenda ndipo inu mukuganiza kuti munthu wa mulungu sangayime paguwa ndi kuchizazira chinthu chimenecho pamene izo sizimalankhulidwa kawirikawiri kuchokera paguwa ndipo umo ndi mipingo ya chipentekoste nayonso ndizo kulondola ndendende sizikadapanga kusiyana kulikonse kwa mosi ena iye angakhale m'modzi amene anganene zimenezo iye sangachite mantha chifukwa anthu odzozedwa wa ambuye ndipo ngati iye anali ndi pakuti atero ambuye ankayenera kukhala mawu a ambuye iye anabwera ku samariya osati kuti adzayang'ane pakukongola kwawo kuti adzawerenge kuchuluka kwa mabungwe ndi manambala ngati amene iwo anali nawo monga ine ndinanena usiku wina zikuoneka kuti zili lero kuti mpingo onse wamangidwa pa chinthu chachikulu pakati pa abale lero cha mipingo ndi chiwerengero modzi akuyesetsa kumuposa anzake winayo chiwerengero mulungu samawerenga chiwerengero iye amawerenga khalidwe ndi limene mulungu akufuna kuti alipeze wina waga amene iye angayikepo manja ake wina waga amene angayime motalika kokwanira monga ife tinanenera zigamulo chaka chonse takhalapo ndi zigamulo zochuluka ndizo miyala zovomereza ndipo mwala ndi wabwino wanji ngati palibe mmisiri wokhala ndi mawu akuthwa mulungu kuti amudule iye kukhala mwana wa mulungu kapena mwana wamkazi wa mulungu ndi kumuyika iye mu mpingo umene uli wake miyala yogubuguzika singamange nyumba inu muyenera kuyidula iyo ndi kuyisongola iyo ife tikusowa amuna lero amuna odzozedwa monga Mose anali amene angalidulire dziko kulichotsa kwa mkazi ameneyo ndi kumupanga iye mwana wamkazi wa mulungu kulidula dziko limenelo kulichotsa kwa munthuyo mosalabadira kuti ndi matrusti angati amene anamutayira iye kunja kapena china chilichonse iye angayime pakuti atero ambuye inde ife sitingamulandire amosi ine sindikuganiza monga chonchi kodi inu mukuganiza kuti amosi akanadzachita chiyani iye akanalowa mu mpingo wa pentekoste walero umadzinenera kuti umatsogozedwa ndi mzimu woyera ndipo kenako nkuona chinthu chomwecho mu mpingo wa chipentekoste umene umadzinenera kuti umatsogozedwa ndi mzimu woyera ine ndikudabwa tsopano ife tikhoza kuyankhula za a baptist ndi a methodist ndi a chilutera koma pamene zifika pa khomo lathu lomwe lodetsedwa ndiye nanga bwanji zimenezo achoka ku mawu a mulungu china chake chinalakwika pena pake ndiko kulondola ndendende eya Iwa mabwera, ndiku zachita zinthu zosiyana siyana zonsezi. Ndiku madzinenera kuti akutsogozedwa ndi mzimu, kuvina mu mzimu. Nthawi zina ngakhale kuyankhula malilime. Ine ndimakhulupirira mukuyankhula ndi malilime. Ine ndimakhulupirira mukuvina mu mzimu. Ine ndimakhulupirira mukufuula. Koma pali zambiri zimene zimayenda ndizo. Uko nkulondola. Inu mumachita zinthu zonsezo ndipo nkuwakana mawu. Ndiye kuti pali china chake cholakwika pena pake. Muli ndi mzimu wolakwika. Mulungu samawatsogolera anthu ake ku zinthu zoterozo muli monse. Ayi. Iye samatero. Ine ndikuganiza kuti yafika nthawi basi pafupifupi phando lina lotuluka, phando lina lati la ku Boston, momwe tinganenere mpingo kusowa chimodzi. Iwo ukusowa kutsukidwa kwabwino kwenikweni. Pamene Joan wa ku Ark masiku apitawo, mpingo wa Katolika unaponya kudziwa kuti iye anali woyera pamene iye anali moyo, chifukwa iye ankaona masomphenya, ankatha kutanthauzira maloto, mkazi wodzazidwa ndi mzimu. Ndipo Mulungu anamugwiritsa ntchito dona wang'onoyo, ndipo iwo ankaganiza kuti iye anali mfiti, ndipo iwo anamuwotcha iye pa nkhuni ngati mfiti. Inu mukudziwa zimenezo. Ansembe a Chikatolika anachita zimenezo iwo eni. Zaka mahandrede zinadutsa. Ndipo iwo anadzapeza kuti iye anati woyera. Kenako pamene iwo ankati amupange iye kukhala woyera, iwo ankayenera kuti alape. Chotero iwo anawafukula matupi a nsembe amenewo ndi kuwaponyera iwo mu mtsinje kuti alape. Inu mwaona, izo zinadutsa pamenepo ndipo iwo analephera kuti awone izo. Iwo anachita pafupifupi chinthu chomwecho ndi Patrick woyera. Ndiye na onse a iwo. Zosadabwitsa Yesu anati mumakongoletsa ndi kuyeretsa manda aneneri. Ndipo inu ndi amene munawayika iwo menemo. Izo nzona, chimene ife kusowa lero ndi Amosi amene ati adzabweretsenso mawu a Ambuye kwa ife. Ndithudi amatero. Tsopano zodzinenera zathu ndi zinthu sizilanthauza kalikonse pokhapokha ngati mzimu wa Mulungu udakhala pamenepo kuti uyikire kumbuyo zodzinenera zathu. Ngati miyoyo yathu sikufanana ndi zodzinenera zathu, ndiye kuti pali china chake cholakwika. Joan wa ku Ark anatsogolera France kukusintha. Iwo ankasowekera kusintha. Ndizo ndendende zimene iwo anachita. Iwo ankasowa kusintha. Ndipo iye anatsogolera iko. Koma kutachitika kusinthako, pamene anapangira kulakwitsa, iwo ankasowekera kusintha motsutsa kuti aongole chimene iwo ankachisinthacho. Ine ndikuti mpingo wa Chipentekoste ndi chinthu chapafupi kwambiri chimene ndikuchidziwa kwa Baibulo lero. Ngati sunali iwowo, ine ndikanakhala mwawina. Izo nzona, ine sibwenzi ndikuima pano ndikumataya nthawi yanga kuyankhula kwa anthu a Chipentekoste. Ngati zikanakhala kuti sindikuganiza kuti zinalipo ziyembekezo kulondola. Pentekoste ndiyolondola. Koma pamene tisowa Pentekoste kuti isonkhane pamodzi ndi kudzaswa miyambo yathu, zikatero ife tikusowa kusintha motsutsa. Ife tikusowa kubwera motsutsa. Ine ndili osati kudzinenera kwa Chipentekoste, koma kubwera koyera kwa Chipentekoste. Mulungu ndi woyera. Iwo amene amakhala moyo mwa iye akuyenera kukhala moyo woyera. Iye ndi Mulungu woyera. Baibulo linati wopanda chiyero palibe munthu amene adzamuone Ambuye. Izo nzona, moyo wake ndi woyera. Ndipo ngati moyo wake uli mwa inu, umakupangani inu kukhala woyera. Wopanda iwo, inu simudzawaona Ambuye. Ndipo onani kumene iye akugwerako. Ife ndife china chake monga Israeli anali masiku amenewo muli monse. Israeli ankaganiza chifukwa iwo anali kulemera, chilichonse chinkayenda mwabwinobwino. Iwo anali ndi mgwirizano masiku awo ndi mizinda ina. Ndipo iwo anali ndi mgwirizano. Boma linali ndi mgwirizano ndi atumiki ndi ansembe ndi aneneri. Ndipo iwo ankaganiza kuti izi zinali zabwino. Ndipo iwo ankaganiza kuti izo zinali zowakondweretsa Ambuye. Koma iwo anali ndi munthu wang'ono amene anauka ndi kuwabweretsanso iwo mbuyo kachiwiri. Uko nkulondola. Chifukwa chakuti iwo analemera, pamenepo ndi pamene ife timalakwitsira. Kulemera si chizindikiro cha mdalitso wa uzimu. Uko nkulondola, ayi ndithu sindizo. Kulemera nthawi zina ndi cholepheretsa. Inu mukukumbukira zimene Ambuye ananena za Israeli, pamene iwe unali wang'ono, pamene iwe unalibe kanthu, pamene iwe unkagona magazi ako omwe munda, analibe aliyense woti akuyeretse iwe. Ine ndinakutengera iwe mkati, kenako iwe unkanditumikira ine. Koma pamene iwe unadzakula mokwanira mpaka nkumaganiza kuti uli bwino, ndiwo dzitereza wekha. ndiye iwe unandisiya ine. Iwo amajira zimenezo nthawi zonse. Uziya monga ine ndinankhulira pakadzutsa wamuna amalonda mawawina. Iye anali munthu wopambana. Iye anagwiritsitsa kwa Ambuye. Koma tsiku lina Mulungu atatha kumulimbitsa iye ndipo iye anali chitsanzo chopambana kwa Yesaya neneri. Koma atatha kukhala wamphamvu ndipo nkumangika mafuko anayamba kumuopa iye. Iye anamanga makoma ake ndipo anayamba kupeza zinthu zokongola. Iye anayamba kudzikuza. Iye anayamba kuyang'ana momwe iye analiri wamkulu. Ndipo kenako iye anayesetsa kuti atenge malo amulaliki. Ndipo Mulungu anamukantha iye ndi khate. Ndipo iye anafa ali wakhate. Mukuona ife sitimafuna konse kuti tizifika podzikweza mwamba mitima mwathu. Ndipo nthawi zina pamene tiona mabungwe athu akuchita bwino timayamba kunena kuti ndife gulu lalikulu. Ndife gulu lalikulu la Chipentekoste limene lilipo. Ife tinawo ochuluka kuposa ena onsewo. Kapena simungapite kumwamba pokhapokha inu mutakhala agulu lathu kapena china chake. Pamene inu mufika mwanjira imeneyo inu madzerekanitsa nokha ku mawu a Ambuye. Kulondola. Kumbukirani blanketi limakhala lalikulu ngati lingamufikire mʼbale wanu. Ndipo kulondola ndendende. Mulowetsenimo iye. Oh, momwe ife tikusowekera lero kuyitana kubwerera ku mawu a Ambuye. Yenyani lero. Ndipo fuko lathu likusowa kuyitanidwanso kubwerera. Ndidzayankhula limodzi la mausiku awa ngati ndingathe. Ine ndikufuna ndili ndi chitsutso. Ine ndikuyenera kudikira mpaka ine. Ndita wabweretsa lalike onse pamodzi. Eya, ine ndikufuna kudzautsutsa mbado uno za magazi a Yesu Kristu. Ndikutsimikizira izo kwa inu. Mukuona? Tsopano ine ndikhoza kupita kwina kwake kuti ndikachite zimenezo. Koma tidzatero ife tiona ngati ife tingadzakhale ndikadzutsa mawawina ya atumiki okha. Ndipo ine ndikufuna kudzatero Ambuye akandithandiza ine kudzaonetsera ndendende kumene ife tili, kumene ife tikulowera, njira yolakika, ife tikuyenera kubwerera. Palibe njira ina koma kubwerera, kulondola. Yang'anani fuko lathu lero. Taonani zimene tikuyesetsa kuti tichite chinthu chomwecho chimene chinachitika mu mbado wa ndima kuyanjanitsa mpingo ndi dziko pamodzi. Yang'anani pa mgwirizano kulumikizana kapena abungwe la mipingo ya pa dziko, mipingo yonse kupita mu bungwe la mipingo ya pa dziko ili. Ndipo iwo amaganiza kuti uwu ndi umodzi wa Mulungu chifukwa mipingo yonse United Brethren amuna mipingo ya chikhazikitso akupita mu bungwe limodzi lalikulu ili. Izo ndi chifukwa chakusowa kudziwa mawu a Mulungu. Mneneri anayankhula kuti chinthu chimenecho chidzachitika. Iwo adzapanga fano kwa chirombo ndipo icho chidzakhala ndi mphamvu yoyankhula. Oh, kodi inu mukuganiza kuti Amosi akanayima pa guwa usiku uno kumusiku uno ngati iye akanakhala ku Phoenix ndipo nkulephera kufula mokweza pa chinthu chimenecho? Sikuti akanakhala kuti akulimbana nafe abale, koma akanakhala akutsutsana ndi kachitidwe kamene kakutikokera ife kutali ndi mawu. Icho ndi chimene iye akanadzachita. Kodi amuna amenewo angayenda limodzi bwanji? Baibulo linanena apa umu, Amosi, Ambuye anati, auze anthuwo, awiri angayende bwanji limodzi pokhapokha ngati atagwirizana. Tsopano ife tiwatenga bwanji magulu athu a Chipentekoste ndi kukalowa mu bungwe la mipingo ya mdziko pamene theka la iwo menemo oposa theka 85 kapena 95% akukana kubadwa kwa namwali. Iwo amakana. Ine ndikuganiza 99% ya iwo amakana. Iwo amakana machiritso a uzimu. Iwo amakana mfundo za Baibulo. Iwo amakana kuyankhula ndi malilime. Gulu la Chipentekoste lokha limatenga zimenezo. Ndipo ife tingadzilumikize bwanji tokha ndi iwo mu umodzi? Zingatheke bwanji kuti tikhale amodzi ndi iwo? Ife tingayende bwanji ndi iwo popanda kugwirizana nawo iwo? Inu mungachite bwanji zimenezo? Inu mukuyenera kukana chikhulupiriro chachikulu cha uvangeli chimene muli nacho, mfundo za chikhazikitso za Baibulo, kuti muyende ndi iwo? Ine ndikukuzani inu, Mulungu amamuyitana munthu payekha. Iye akukuyitanani inu ngati munthu panokha kuti muzikhala ndi mawu ake ndi kukhala ndi iye. Zingatheke bwanji kuti Mulungu aziyenda ndi iwo pamene tizikhulupiriro tawo tomwe topangira ndi nzeru zawo za chidziko tikumakana mawu ake? Pamene kachikhulupiriro kavomereza chiphunzitso cha gulu la anthu pamodzi ndi kuakana mawu kukhala otero, ndiye inu mwamuchotsa Mulungu kwa inu. Mulungu ndi oyera, ndipo Mulungu Bible limati iye amawayang'anira mawu ake kuti awatsimikizire iwo. Ndipo iye angawatsimikizire bwanji mawu pamene mawuwo palibepo pamenepo? Ndi chifukwa chake tili ndi mamembala mʼmalo mwa ana, ndizo tili ndi kachikhulupiriro. Ndipo aliyense akhoza, dziko likufunafuna munthu wapamwamba. Iwo akugwirira ntchito, iwo akufunafuna china chake chimene chingawalole iwo kugwiritsitsa kukuvomereza kwawo kwa Chikhristu ndi kumakhala muli monse mmene iwo akufunira. Akazi amafuna kuti azichita monga Hollywood, ndipo nkumadzionerabe kuti iwo ali nawo mzimu oyera. Alalika akufuna azimanga chali chita chikulu kwambiri ndi kumachita zinthu zonsezi ndi kukhala ndi madikoni amene anakwatirapo nthawi zambiri. Ndipo nkumakhoza kuchita zinthu zazing'ono izi ndi kumavala zovala izi. Iwo amazitcha izo kumasulidwa kwa akazi. Kodi mukuganiza kuti Amosi angayeme nazo chete zimenezo? Ayi, ndithudi iye sangatero. Inu mukuganiza kuti Amosi angakhale chete ndi kukumana ndi amaudindo ndi mabishopu kumeneko ndi kuti abale? Ndikuganiza kuti inu mwachita chinthu chachikulu. Yangati inu gulu la zigawenga onyenga inu. Inu okana chikhulupiriro. Iye anganene chinthu chomwecho chimene Mikaya ananena tsiku lija pamaso pa aneneri 400 a Chihebri odzipanga okha awo. Iwo anati muchiwerengero unyinji muli ndipo mumakhala chitetezo. Zimatengera pamene inu mukufuna kugwiritsa ntchito lemba limenelo. Ine ndikhoza kunena kuti Yudasi anapita ndipo anakadzinyonga yekha. Ndipo inu mupite mukachita chinthu chomwecho. Izo sizikugwira ntchito pamenepo. Ndipo sizikugwira ntchito kuti muphungu wochuluka muli chitetezo. Mpingo wakatolika ndiye kuti uli nacho icho pa inu nonse. Mumawu a Mulungu ndimene muli chitetezo. Baibulo linati dzina la Ambuye ndi nsanja yamphamvu. Olungama amathamangiramo ndipo amatetezeka. Ndipo ndi malo okhawo otetezeka amene ndikuwadziwa. Aneneri nthawi zonse ankakhulupirira zimenezo. Pamene Abrahamu anafa, pamene Yobu anafa, iye anadzika yekha mu dziko lolonjezedwa, manda ake. Pamene Abrahamu anafa, iye anagula gawo la malo pafupi ndi malo omwewo, pafupi ndi Yobu. Kodi iye anachita chiyani? Iye ankamuyang'ana aneneri ameneyo. Iye ankadziwa kuti ameneyo anali munthu wa Mulungu. Ndipo iye anati, ine ndikudziwa muombori wanga ali moyo. Ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi za khungu zitawononga thupi ili, komabe mu thupi langa ine ndidzamuona Mulungu. Eya, ndipo Abrahamu ankadziwa zimenezo. Iye anamuyika Sara kumeneko. Iye anagula gawo la malo. Ndipo anakamuyika. Iye mwina mwake anakayikidwa kumeneko. Isaki pamene anafa iye anatengedwera kumeneko ndipo anakayikidwa kumeneko. Isaki anabala Yakobo. Ndipo Yakobo anafera uko mu Igupto. Koma iye asanamwalire anamuyitana mwana wake mneneri Yosefe. Ndipo iye ankadziwa kuti iye anali mneneri, munthu wa uzimu, ankamasulira maloto, ndipo ankaona masomphenya, amakhala olondola mwangwiro nthawi iliyonse. Iye anati, bwera kuno Yosefe, mwana wanga mneneri, ika dzanja lako pa ntchafu iyi imene Mulungu wamphamvu zonse anandigwira ine zaka zapitazo. Ndipo anasintha dzina langa kuchoka kuwolanda kukhala kalonga ndi Mulungu. Udzayike manja ako pamwamba apa ndipo ulumbire pa Mulungu ameneyo kuti iwe sudzandiyika ine kuno mu Igupto. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Kodi izo zinapanga kusiyana kotani? Ndi zomwe iwo amanena lero. Izo zimapanga kusiyana kotani? Ife timatenga gulu la anthu. Timawatenga iwo kuti ajoine mpingo ndi kuchoka mmisewu. Inu nthawi zina mumamupanga iye kukhala mwana wapawiri wa Gehena kuposa momwe iye anali kunja uko pa msewu. Uko nkulondola zimapanga kusiyana. Yosefe pamene iye anafa iye anayankhula anati, tsiku lina Ambuye Mulungu adzakuchezerani inu. Iye anali mneneri. Iye anati, Ambuye Mulungu adzakuchezerani inu, ndipo inu musadzasiye mafupa anga kuno, koma mudzawatengere iwo kumtunda uko mdziko lolonjezedwa. Chifukwa chiyani? Iye ankadziwa kuti chipatso choyambirira chachulukitsiro chidzachokera kudziko lolonjezedwa. Ndizo ndendende. Yesu pamene iye anafa ndipo anauka mawa wa Isala, Bible linanena kuti oyera ambiri amene anagona mufumbi anauka. Ndipo anatuluka manda ndipo anaonekera kwa ambiri. Anati ndani uyo? Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yosefe. Chifukwa chiyani? Iwo anali pamalo oyenera. Ndichifukwa chake ine ndimanena kuti izo zimapanga kusiyana. Inu musangondika ine kunja kuno mu Methodist, Baptist kapena mpingo wina. Mudzandika ine mwa Yesu, pakuti iwo amene ali mwa Kristu Mulungu adzawabweretsa limodzi ndi iye pamene iye azidzabwera. Ndipo izo zimapanga kusiyana, ndithudi izo zimatero. Musalole wina kuzeni inu chifukwa mwajoina charichi. Amosi sakanango khala chete chifukwa cha zimenezo. Iye akanati, Mulungu yemweyo amene inu mukunena kuti mukumutumikira, ine ndinganene ichi mudzina la Ambuye. Mulungu yemweyo amene fuko ili likuyenera kumuyimira, adzaliononga fuko lino. Iye adzaiononga mipingo iyi. Mulungu wakumwamba adzatsitsira pansi mkwiyo wake muchiweruzo ndi kuiononga mipingo iyi yotchedwa mipingo. Mukumbukire kutenga mawanga. Alibe aliyense amene angajoine mpingo. Inu mumajoina lodge. Inu simumajoina mpingo. Inu mumabadwira mu mpingo. Mukuona? Inu mumajoina lodge ya Methodist, lodge ya Baptist, lodge ya Katolika, lodge ya Pentecost. Koma inu mumabadwira mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Ndipo icho ndi chimene iye akudzera mpingo umenewo. Chotero ife tili nawo malodge osati mipingo. Chilichonse chikhoza kusonkhana mu lodge imeneyo. Achinyengo ndi china chilichonse. Koma ine ndikudziwitsani inu izi pakali pano molingana ndi mawu. Simumakhala wachinyengo mmodzi mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Simumakhala kalikonse menemo koma oyera. Tsopano umembala ukhoza kukutengerani inu mkati. Ndipo inu mukuganiza kuti Amosi sakanaziza zira zimenezo. Iye akanachigwedeza chinthu chimenecho mpaka kumaziko ake. Iye ndithudi akanatero. Taonani pamene Israeli anali pa ulendo wake akupita ku dziko lolonjezedwa motsogozedwa ndi mzimu woyera. Lawira moto linali patsogolo pawo. Thanthwe lokanthidwa linkawatsatira iwo. Ndipo pamenepo panadzatulukira Mowabu amene anali mchimwene. Kumbukirani, iye anali gawo la Israeli na Yesu. Iye anali gawo monga wochokera ku fuko la Chiyuda limenelo. Chifukwa anali mwana wa Loti mwa mwana wake wa mkazi. Izo zinatulutsa Mowabu. Ndipo tayang'anani pa Balaamu wansembe. Anabwera kumeneko ndipo anadzapanga guwa. Anadzapereka nsembe za mtundu womwewo. Wachikhazikitso basi monga iye akanakhalira. Mukuona? Ndipo iye anali nawo otchuka. Iye anali ndi mfumu. Iye anali ndi amuna onse akulu. Akalonga ndi adindo. Adayima naye. Koma panali mmodzi amene anayima ndi Mose amene iye sankamuona. Ameneyo ndi amene anayima ndi Amosi. Ameneyo ndi amene ati adzayime ndi munthu aliyense amene ali pano usiku uno. Amene adzayime ndi Mulungu ndi chilungamo. Zilibe kanthu ndi amphamvu ochuluka bwanji. Mafumu amene ali kumeneko. Zilibe chinthu chimodzi chochita ndi zimenezo. Iwo sadzakwanitsa konse kutemberera chimene Mulungu wachidalitsa. Chifukwa chiyani? Iyo ndi mbewu ya moyo. Ndi mawu a Mulungu. Iyo idzakula mpaka ku ungwiro wake. Oh, zizindikiro za Mulungu wa moyo munsasa. Ndizo zinkaoneka ngati kuti Israeli anali atachita cholakwika kumusi kumeneko. Koma iwo analephera kuti aone thanthwe lokanthidwa limenelo. Ndi chitetezero chimenecho chikupangidwira Israeli. Ndipo uko kunali mfuwu wa mfumu munsasamo. Mulungu anali ndi iwo. Chifukwa chiyani? Iye anali akuchiritsa odwala ndi kumachita zozizwitsa zazikulu. Ndi zizindikiro ndizo adabwitsa. Ndipo lawira moto lidapachikika pa iwo. Mose anali akutsatira lawira moto. Ana Israeli anali akumutsatira Mose. Ndipo iwo anali pa ulendo wawo wa ku dziko lolonjezedwa. Ndipo panalibe choti chiwaletse iwo. Amen. Oh, kodi izo sizingabwerezedwe mopweka lero ngati Mulungu angantenge wina wake mdzanja lake muulamuliro wake. Lawira moto lija likanalira moyo. Iye akanali yemweyo dzulo lero ndi kanthawi zonse. Mawu akanali moyo. Mulungu titumizireni ife Amosi amene adzayimire choonadi ndi cholondola. adzagwedeze zinthu izi. Inu mukuti kodi ife tikanakhoza kodi mukuganiza kuti iye angadzakhale ndi zotsatira za mtundu wanji? Chabwino, iye angadzakhale ndi zotsatira mpaka iye angadzawayitane onse amene Mulungu anali atawadzozeratu kuti adzayitanidwe. Ndiwo amene iye akanadzawapeza onse amene Atate andipatsa ine adzabwera. Inde Mikaya anali pamaso pa Ahabu, ndipo Ahabu ankamuda iye. Gulu lonse la zitumiki linali likumutsutsa iye, ndipo iwo onse anali atadzozedwa nawonso, koma kudzoza kwawo sikunagwirizane ndi mawu. Ine ndikuganiza mwina mwake Amosi anagunda chinthu chomwecho pamene ansembe anapita mu nsewu anati, tsopano dikirani miti kumene ndionetse ine zokuyenereza zako. Unachokera ku sukulu iti, unachokera mu banja liti, kodi ndiwe anakupanga iwe kukhala wansembe ndi ndani? Yakanati, Mulungu anandipanga ine. Ndiwe wochokera ku sukulu iti. Yehova Mulungu, ine ndili ndiba kuti atero Ambuye. Iwo adzamumvera iye, ayi ndithudi, iwo sankafuna kumumvera munthu ameneyo, ndithudi ayi, iwo sanafune. Ndipo komabe amuna amenewo mwina akanati, ndine wodzozedwa, chabwino ine ndi wampingo waukulu wa Farisi kuno. Taonani mene Mulungu watidalitsira ife. Ife tinayikamo maguwa agolide, tinayikapo akachisi. Ife tinachita zinthu zonsezi. Ndipo chopereka chathu cha omisionale ndi chachikulu kuposa mipingo ina yonse mu Yudeya yense. Chabwino ife timachita zinthu zonsezi pano. Anthu athu ndi opereka chakhumi chochuluka ndi zonsezo. Komabe Mikaya kapena Amosi anayima pamenepo ndipo anati, Mulungu amene inu mukudzinenera kuti mukamutumikira adzakuonongani inu. Ndipo izo zinachitika mwanjira imeneyo. Tsopano ine sindikutsutsa madongosolo au missionary, ine sindikutsutsa mipingo yayikulu, koma vuto lake ndilakuti anthu amayika maso awo pa zimenezo ndipa kuchoka pa mawu. Ndipo potsiriza izo zimakutengerani inu mu chinthu chimenecho, ndipo inu mumadzipeza nokha mukuterereka. Bwererani ku mawu, musati muchoke kwa iwo. Momwe ife tikusoyekera kufula kuchokera muchipululu lero. Ndithudi ndizoona tsopano, ndithudi zifukwa zina anthu amalingalira, iwo amafuna kulingalira. Ndicho chinthu choyamba chimene anachipeza, icho ndi chimene chinataya chiyanjano cha mtundu wa anthu. Ndi pamene Satana anayambitsa dongosolo la kulingalira motsutsa mawu kukhala chomwecho, ndipo zinkamveka za nzeru kwambiri. Iyeni tingomutenga Satana chimene iye mwina anali atanena kwa Eva pamene Mulungu anawamangira iwo linga mkati mwa mawu ake. Ndicho chinthu chokhacho chimene Mulungu anawapatsapo anthu ake kuti awalimbikitsire nacho iwo kwa ndani, chinali mawu. Iye sanatipatse ife kachikhulupiriro, iye sanatipatse ife kalikonse koma mawu ake ndizo zonse. Ndipo Mulungu ndi wopanda malire, wamphamvu zonse, wosasintha. Iye sangakhoze kusintha. Dongosolo lake loyamba ndi langwiro, iye samasowa kuti azilisintha ilo. Lingaliro lake loyamba pamene munthu anachimwa ndipo anawoloka pompho lalikulu lija pakati pa iye ndi Mulungu, osazisira yekha njira yobwererera. Mulungu wodzaza chifundo ndi chisomo anavomereza mlowa malo. Ndi Mulungu yekha amene ali wodzaza chifundo ndi chisomo angachite chinthu choterocho. Iye anavomereza mlowa malo, ndipo mlowa malo ameneyo anali magazi. Ameneyo ndi malo okhawo amene munthu angathe kubweranso muchiyanjano ndi Mulungu, ndi pansi pa magazi okhetsedwa. Ndipo sipanakhalepo nthawi iliyonse imene munthu akanayanjana kwa Mulungu kokha mwa magazi. Ndipo ndizoona kwambiri pamene iye amayanjana ndi Mulungu. Tsopano Eva analekelera zigwiriro, Eva anayamba kulingalira. Satana ananena monga chonchi, tsopano ndiwe iwe sukudziwa, iwe sunakhalebe ndi kuphunzitsidwa kulikonse. Ndine profesa wa seminare kunja kuno ake omwe. Ndipo ine ndikukuwuzani inu, ife taphunzira zinthu zina kunja uko. Ife tinaphunzira kuti Mulungu ndi wabwino kwambiri. Ife tinaphunzira ku seminari yathu kuti Mulungu ndi wabwino kwambiri. Iye samayembekezera kuti inu muchite zonse zimene iye analemba pamenepo. Iye samayembekezera zimenezo. Eya, koma iye anati, Ambuye Mulungu anati. Tsopano iye akanakhala mlaliki wabwino ngati akanakhala pa iwo. Ndi chifukwa chake iye amatsutsidwa kuti akhale mmodzi lero. Mukuona? Muyikeni iye kutali ndi izo. Kodi Amosi akanena chiyani za izo? Ine ndikanakonda ndikanamumva iye kwa maminiti 5. ndiku jambu la utenga wake. Ine ndikana wiga iyo patepi kuti dziko lonse liumve iyo. Kenako ine ndikana khala chete pa izo kuyambira pamenepo mpakana. Zindikirani inde bwana iye akanazitsutsa izo. Ndipo zindikirani chimene iye ananena. Tsopano Satana anati tsopano iye sakanachita zimenezo ndi Eva. Inu mukudziwa iye sakanachita zimenezo ndi Adamu koma iye anachita ndi Eva. Chotero iye anati kwa Eva tsopano. Tsopano iwe ukudziwa ichi. Iye anati iwe ukudziwa ndithudi Mulungu ndi wabwino kwambiri kuti akukweteke iwe. Mulungu iwe ndithudi sudzafa. Iwe ukudziwa iye ndi Mulungu wabwino. Ife timamva zochuluka za zimenezo lero. Iye ndi Mulungu wabwino. Koma kuti akhale wabwino iye akuyenera kukhala wolungama nayenso. Icho ndi chimene chimamupanga iye kukhala wabwino. Iye si wachisawawa. Iye ndi Mulungu. Ndipo tsopano Mulungu ndi wabwino kwambiri kuti angachite zimenezo kwa iwe. Ndipo iye anayamba anati bwanji iwe udzakhala wanzeru. Iwe udzakhala ndi mapunziro. Udzakhala waluntha ndi wanzeru. Iwe udzadziwa zinthu zimene sukuzidziwa tsopano. Mukuona iye ankangoyenera kudziwa chinthu chimodzi chimenecho chinali mawu. Ife sitikusowa kuti tikhale ndi Bachelor of Art ndi PhD ndi LLD ndi zinthu zina zonsezi kungodziwa mawu a Mulungu. Mwana wokhweketsetsa amene angakhoze kuwerenga akhoza kudziwa zimenezo. Kudziwa koma kulingalira ndipo iwo anapeza chiyani. Iwo anapeza chiyani pomwepo iwo anasweka. Ndipo Satana anadziwa kuti iye anagonjetsa mtundu wa anthu pomwepo. Ndipo pamenepo ndi pamene iye amawagonjetsera iwo kuyambira pamenepo. Ndi chifukwa chake Amosi anabwera chifukwa kutchuka ndi maganizo otchuka ndi zabwino president wankulu kapena mfumu ndipo anali atabweretsa kulemera. Anthu amagulitsa mioyo yawo chifukwa cha nyemba monga Esau. Ine sindikuyesera kuti ndikuvula zeni koma ndikuyesetsa kuti ndipange choonadi. Inu a Democrats munagulitsa mafuru anu akubadwa osati kale kwambiri ukonkulondola. Ndipo sindine wa Republican. Ine mkristu koma mbale ndichamanyazi bwanji. Ndipo anachita kutenga makina obera kuti avotere monga choncho koma ndi chimene America ankafuna. Iwo anachipeza icho kawiri kawiri. Iye amakupatsani chimene mukufuna. Mulungu ndipatseni ine mawu anu ndi chimene ine ndikufuna. Ndiloleni ine ndiwabise mawu anu mu mtima mwanga Ambuye kuti ine ndisakuchimwireni inu. Ena amalingalira koma mwaona Amosi saka analingalira chifukwa iye anali mneneri. Mawu amabwera kwa iye ayi chimodzimodzi ndi mawu lero. Inu mukuyenera kuwatanthauzira iwo kulola mzimu woyera kuti uwatanthauzire iwo powatsimikizira iwo moyo mwanu. Ndi zomwe zinanenedwa chimene inu mukudziwa Yeremiya ananena kwa neneri Hananiya. Iye anati pamene neneri ameneyo ayankhula ndipo chimene iye wanena nkuonetseredwa. Ndiye aneneri ankadziwa kuti iye amalondola. Ngati Amosi akanakhala pano kodi inu mukuganiza kuti iye akanatani? Iye akanakhala ndi mawu. Ndicho chimene iye akanadzachita. Inu mukudziwa chiyani? Iye akanatiuza ife kuti tinaphunzitsidwa mochoka ku maziko a mawu a pachiyambi ya Mulungu. Iye akanatiuza ife kuti tili kutali ndi mpingo woyamba wa Chipentekoste. Ndi chimene iye akanadzatiuza ife a Chipentekoste kuti tsopano iwo anali ndi pafupifupi zaka 50 kuti mudzilowetse nokha mu chochitika. Ndipo inu simunafikebe pamenepo. Kodi iye akananena chiyani kwa munthu wachipembedzo? Yabwino. Ngati iye akanati asapereke izo. Ngati iye sakanaphwasula matchalichi chifukwa cha makhalidwe awo oyipa. Chifukwa chovomereza tizikhulupiriro kujoina charity malo moti abadwiremo. Chabwino ngati inu mwabadwira mmenemo mbale Mulungu iwe umachita mosinthika. Iwe umakhala ndi mawu. Ngati mzimu woyera uli mwa iwe iwo umangodya pa mawu okha. Yesu anati munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse osati gawo la mawu koma mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Iye pokhala neneri iye akanaona chinthu ichi mwa ife. Za Amosi anali neneri. Tsopano ine nditseka mu miniti koma ine ndikufuna kuti ndipange ndemanga izi zimatilire ngati ine ndingathe. Ine ndinena zimenezo ndipo mzimu woyera ukuyenera kuzipanga izo kuti zimatilire. Ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Ngati Amosi akanabwera kuno usiku uno ndikudzaima pansanja ino. Ngati iye akanayenda chokwera ndichotsika mmisewu ya Phoenix. Iye akanaona mayifeliro mu zochitika za dziko lathu, mu dziko lathu la mpingo. Iye akanadzaona chinthu chomwecho chimene iye anachiona mu Samaria. Chikuperekedwa kwa thunthu kwa makhalidwe oyipa kutali ndi mawu a Mulungu. Iye akanaona gulu lachipembedzo kwambiri, iwo anali aliyense wa iwo Israeli. Koma iye akanadzaona makhalidwe oyipa, makhalidwe oyipa. Iye akanadzaona, iye akanadzaona kuyipa kwa anthu ndi makhalidwe oyipa pakati pa anthu. Iye akanadzaona kuyipa kwa makhalidwe pakati pa fuko. Iye akanadzaona kuyipa kwa makhalidwe kuchoka ku mawu. Iye akanadzaona chigololo mu mpingo. Ine sindikutanthauza eya ziwiri zonse chathupi, ndipo akanadzaona chigololo cha uzimu momwe akanamatengera tizikhulupiriro ta munthu kunja kuno ngati tizikhulupiriro ta munthu ndi kumavomereza ito mʼmalo mwa mawu. Kumeneko ndi kuchita chigololo cha uzimu motsutsana ndi Mulungu. Chivumbulutso 17 amanena chomwecho kuti iwo hule uyu anachita tchimo chifukwa ndizo nyasa zake. Iye anapangisa dziko kumwa vinyo wa mkwiyo wake. Inde ife tikuona izo zikanadzakhala pamodzi zosinthika. Iye akanadzaziona izo kuyipa kwa makhalidwe. Amosi sanalimbe konse boma mulandu ngakhale. Mvetserani, Amosi sanalimbe konse boma mulandu mu malemba ake onse, koma anawayimba mulandu anthu chifukwa chosankha boma lotelolo. Oh, ine ndikanakhoza. Kodi inu mwatopa? Chabwino, mungodikira miniti yokha. Mukuona? Musalimbe mulandu boma lanu. Boma silingamange nyumba pa thanthwe limene anthu avotera mchenga. Anthu akufuna zimenezo. Ndipo nthawi zambiri ine ndimanena zinthu paguwa pamene ine ndikudziwa kuti abale anga akhala kunja uko atumiki amuna abwino. Ine ndimayankhula nawo iwo, kuwatengera iwo pakona, ndipo ndi ntchito yanga kodziwa zinthu izi kuti ndiwawuze abale anga. Ndipo ndimayankhula nawo iwo, iwo amati, mbale Branham, ife tikudziwa inu mukulondola, koma mpingo wanga ungatulukemo. Mukuona? Mukuona? Ndi chimene inu mukufuna. Mukuona? Iwe sungakwanitse. Ndi anthuwo. Tsopano, ngati inu mukuganiza kuti ine ndikhoza kuyamba kumanga kumusi kuno pa msewu ndi kugulitsa madona lero. Nsabato zachikale izo zazitali zazingwe izo mwina mwake zili ndi chikopa chochuluka mwa izo kuposa momwe sitolo yodzaza ili nazo lero. Pera imodzi. Koma ngati ndikanagulitsa izo masenti fifite, ndikanafa ndi njala. Chifukwa chiyani? Inu simungazifune izo. Ngati ine nditagulitsa masiketi achikale aja, masiketi otaya, osamangira lamba kwa akazi lero. Inu mukuganiza kuti iwo angawagule iwo? Ndithudi ayi. Iwo amafuna china chake chimene angadzikhuthuliremo. Chimene chimaoneka ngati chikopa pa soseji. Iwo amangofuna zikhale zothina kwambiri. Akamayenda munsewu pafupifupi madigiri 4 kapena 5 osiyanasiyana, atakankhitira mkati, atakankhitira panja ndi kubwerera mbuyo pa nsabato zazitali, mutu wawo utasololoka. Ndizo sindikutanthauza zimenezo ngati nthabwala. Ano simalo ochitira nthabwala, koma ndicho choonadi. Ine ndilibe maphunziro abwino. Iyo njinjira yokhayo imene ine ndingapangire mawu anga kudziwa. Inu mukudziwa chimene ine ndikunena. Mukuona? Tsopano izo nzoona. Iwo sangagule madiresi amenewo. Usiku wina pa nsanja mkazi wang'ono wachimwenye anabwera pamenepo. Ine ndinkafuna kumugira dzanja lake laling'ono kuntunda ku mpingo wa mbale gruma kapena kuli konseko. Iye anali atavala diresi momwe mayi anga ankavalira. Ine ndinaganiza chabwino adalitse mtima wako dona. Ndipo ambuye anamuchiritsa iye pomwepo, iye asanafike nkomwe kwa ine. Iye mukuona? Ine ndinaganiza ine kuli bwino ndingokhala chete. Mukuona? Mungodikira mpaka chochitikacho chidzabwere nthawi ina. Mukuona? Ndipo apo icho chinali. Chabwino, inu simungagulitse madiresi amenewo. Inu mukhoza kuwagulitsa iwo kwa mwenye. Ndipo osati ochuluka iwo. Iwo akungomasuka basi monga ena onsewo. Inu muli ndi maprogramu ochuluka kwambiri apa televizioni. Ndipo ana anu akumapitako ndipo aphunzitsi ena asukulu amagono awa achizungu akumabweramo ndi zankhutu zina zonsezi. Inu mungakhale abwinoko mmene mungakhalira kumbuyo uko ngati ng'ombe yongokhala. Ndi iwo anali kalekale mu Africa pamene ife tinali ndi mtundu wachikuda uko. Kodi iwo amachita chiyani, amapita kumeneko amishonali amenewo, amakawerenga kukalemba ndi masamu pamene iye bwanji. Iwo amadziwa zambiri zamakhalidwe mafuko awo kuposa momwe inu mungachitire. Chikhristu chikanawabweretsera iwo uko nkulondola. Ngati aliyense wakaza amenewo kunja uko, ngati iye ali mufuko la Azuru, ngati iye ayembekezera usinkhu wina wake kuti akwatiwe, ndipo sanatero. Wina wake sanamutenge iye kukhala mkazi wake, iye ankayenera kuti achoke kumeneko. Iye samakhalanso wafuko, ayi bwana. Ndipo pamene iye wakwatiwa, iye amayesedwa unamwali wake. Ndipo ngati iye apezeka wolakwa, iye amayenera kumutchula mwamuna amene wachita zimenezoyo. Ndipo awiri onsewo amaphedwa limodzi. Ungakhale kuphedwa kochuluka kuno ngati titakhala ndi dongosolo loterolo. Kodi inu simukuganiza izo nzona? Iwo sangakhale ndi oyika maliro okwanira kuti akawayike amuna ndi akaziwo. Ndithudi koma muli akufa muli monse ndipo simukudziwa izo. Chotero ndilovuto lake la izo. Mukuona koma tsopano mochuluka kwambiri ndiko kulondola. Ndiye inu mumachita chiyani? Iwo amawatengera iwo kumeneko ndi kukawaphunzitsa iwo sukulu. Kenako inu mumawapeza iwo ali pansewu. Iwo ali nawo machimo awo afuko omwe iwo anali nawo. Ndipo amabwera kuno nkudzatenga machimo a mzungu. Ndipo akatero iwo amakhala wa gehena kuchulukitsa kateni kuposa zomwe iwo ankayenera kuyamba nazo. Chinthu chokhacho chimene iwo akuchisowa ndi Khristu kuti akhale pamene iwo ali kulondola. Umo ndi momwe zilili ndi mwenye wathu wa ku America. Aliyense amene ine ndimamumvera chisoni mu fuko lino ndi mwenye ameneyo. Ndithudi iwo sizinawayendere mu zimenezo. Ine sindine ndine munthu umodzi chabe koma ine ndi wa iwowo. Inde bwana ngati ambuye adzandiyitane konse ine kuchokera kuminda kuchita monga chonchi ndipo uthenga wanga watha, iye nkundilola ine kuti ndikhale moyo motalikirapo, ine ndidzapita kwa amwenye. Inde bwana, inde bwana. Mai tikuona chimene Amosi akanachita pamene iye anayitanidwa atuluke. Kachitidwe kathu konse kakanatsutsidwa. Ayi ndithu boma silingamange inali ndemanga yanga pa thanthwe pamene fukolo lavotera mchenga. Inu mungamange bwanji mpingo wanu pa thanthwe? Mlalika angayime bwanji mkomwe pa guwa ndi kulalikira thanthwe? Ndikumanga izo pa zikhazikitso za uthenga wa thunthu pamene omvetsera ake ena anthu ake kunja uko angamutulutsepo iye kunja. Tsopano ine ndikuimba mlandu mlalikiyo chifukwa chopanda kulimba mtima ndi mzimu wa Mulungu. Chifukwa chongotseka chitseko nkuti mumupeze wina amene angapilire nazo zinthu zimenezo osati ine. Ine ndimasilira mlalika amene angachite zimenezo. Koma tsoka kwa osonkhana amenewo pamene munthu wodzozedwa wa Mulungu ayesetsa kuwabweretsera iwo mawu ndipo kenako iwo nkukanika kudzifotetsa mu mzere ndi iwo. Uko nkulondola iye adzakhala bwanji ndi mpingo umene mphatso zonse naini zikugwira ntchito mmenemo ndi zina zotero. Ndipo kenako iwo ndi izo ndipo mpingowo kulephera mkomwe ngakhale kuti akhale mwaulemu ndi mwamakhalidwe. Kulephera kuphunzira ma ABC awo authenga ndiye nkumati ngati ndikanakhala ndi mlaliki wabwinoko bwanji ndi vuto lanu. Uko nkulondola ndi vuto la fuko lathu achimerika athu kuti ife tinabwera kuno kudzafuna ufulu wa chipembedzo kuchokera kuchiyani? Ndipo ife timabwerera mbuyo ndi kukayika kulikulu lathu chinthu chomwecho chimene ife tinabwerera kuno kuti tidzakhalewo masuka kwa icho. Fuko lino ndilofanana kwambiri ndi Israeli. Iwo Israeli anabwera mu Palestina anadzawathamangitsa okhala mowo ndipo anatenga dzikolo. Choyamba iwo anali ndi ena abwino abwino amuna pa iwo. Iwo anali ndi Davide ndi Solomoni ndi amuna akulu. Potsiriza patapita kanthawi iwo anapitiriza kumavoteramo ndi kumakankhira mkati ndi kumasankhiramo mpaka iwo anakhala ndi Ahabu kumeneko amene anakwatira wachikunja. Sobano, Ahabu anali munthu wabwino kwambiri. Ake, oh, iye ankafuna kuti achite bwino, koma analephera kuti achite bwino chifukwa cha mkazi wakeyo. Sobano, ine ndilibe kanthu kotsutsana ndi munthu amene ine ndimamukamba maminiti angapo apitawo. Iye akhoza kukhala munthu wabwino, koma ndikachitidwe kahule ameneyo kumbuyo kwake, amene amapotoza khosi lake. Ndicho chinthu chimene chidzachite izo. Kubwera umo mopweka basi, momwe iye angathere, monga choncho. Ndikuti tsukuluzira chinthu chonsecho pansi. Kodino mumadziwa kuti ndi ife tsopano ngongole yathu ya dziko yayikulu kwambiri mpaka ife tikulipira ndalama zobwereka kuchokera pa misonkho imene ife tidzalandire zaka 14 kuchokera lero. Kodi chidzachitike ndi chiyani pamene kachitidwe aka kadzasweke? Castro ndithudi ine ndimatsutsana naye iye. Iye ndi wachikominisi kulondola. Ine ndimatsutsana naye iye, koma iye anachita chinthu chabwino pamene iye anasintha ndalama ndi kubwezeretsa golide. Anagula mabondi ndipo anabweza golideyo. Ife tikuyenera kuti tichita zimenezo, kapena pali chinthu chimodzi chimene chakakamira pa nkhope yathu, ndicho kuti mpingo wa Katolika uli ndi chuma cha dziko lapansi. Iwo uli ndi ndalama, iwo uli ndi golide kuti agulenso mabondi athu. Ndizo ndendende. Ndipo inu mukuganiza kuti ogulitsa kachasu awa ndi ogulitsa fodya ndi anthu opambana a dziko sangagulitse kuti asataye business yawo yonse ndi kuba ndalama mwachinyengo? Iwo adzabwerera mbuyo momwe ndi kudzatenga ndalama zimenezo kuchokera ku mpingo wa Katolika. Ndipo kenako iwo nkugulitsidwa kulondola. Kodi Baibulo silimaneneratu zimenezo? Chuma cha mdziko, ine sindine wandale, kapena munthu wa nzeru. Koma ine ndikumuthokoza Ambuye kuti ndimamudziwa iye, ndipo izo nzona. Apo ndipamene iwo udzakhale, apo pomwe, inu mupenyetsetse zimenezo. Inu mupenyetsetse ndipo muone ngati izo sizoona. Basi, ine ndikuyembekeza kuti ife tonse, tikhala moyo kuti tidzazione izo. Ndipo sindikuganiza kuti tikuyenera kukhala motalika kwambiri. Koma inu mudzachita bwanji? Ife tidzamanga bwanji mpingo? Ife tidzamanga bwanji fuko? Ife tidzamanga bwanji fuko pa ichi tsopano? Ife tidzachita chiyani za zimenezo? Mwina mwake ine kuli bwino ndikhale chete ndipita kwina kwake. Koma inu mukudziwa, ine ndanena mokwanira mpaka inu mukudziwa chimene ine ndikuchikamba. Mukuona, inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Tayang'anani chimene ife tikuchifuna. Inu mukuona chimene inu mukufuna ndi chimene inu muchipeze. Ndizo zokhumba zanu. Tayang'anani pa maprogramu athu apa televizhoni lero. Osasefedwa, kale zinali zolakwika kwa ana athu. Ife sitinkawalola iwo kuti apite kumusi mu mzinda ndi kukaonera kanema. Zionetsero za zithunzi. Koma tsopano njerekezi anatembenuza zimenezo ndipo anapanga izo kukhala televizhoni. Ndipo anayika iyo nyumba iliyonse. Ndipo izo zingakhale zabwino. Televizhoni ndi yabwino ngati mungayika chinthu choyenera pa iyo. Ndithudi iyo ili. Koma kodi inu mumachita chiyani? Izo zikumavundira-vundira pa ola kugwiritsa ntchito dzina la Mulungu, kutukwana, kunyoza, akaza amaliseche, makhalidwe oipa. Zimenezo zimapereka chiphe mmalingaliro ana awa, mpaka ife tadzutsa gulu la opanda khalidwe. Izo nzona zigawenga. Ndizo ndendende choonadi. Inu mwinanso mukhoza kuyang'ana pa izo. Dziko lathu lonse likukhala gulu la zigawenga. Mnyamata aliyense akumayenda ndi mathalauza ake atawakwefulira mchiuno mwake, ndipo mutu ukulendewera mbuyo, ndipo tsitsi lake likulendewera musi mwakhosi lake, monga kumeta kwa phanke kwa akazi a Kennedy. Ndikumayendayenda monga choncho ngati chigawenga, ndipo nkumamutcha ameneyo wachimerika. Inu mwagwa kuchisomo mulape ndipo mubwerere kwa Mulungu, kapena muwonongeka. Ndi chifukwa chake ife tikufuna kuti tipeze wina wake muno amene angatilole ife kuchita chilichonse chimene ife tikufuna kuchita uko nkulondola. Umo ndi momwe zilili ndi mipingo. Iwo akufuna kuti asankhe mbusa, osati mbusa amene ati adzayime pamenepo ndi kukwapula uthenga kwa iwo, koma iwo akufuna wina wake amene angawalole iwo kuti azidzitambasulira okha mu chovala chosambira ndi kumakasewera banko mchibinda chabansi. Ndi kumakhala moyo muli monse mmene iwo akufunira maprogramu apa televizhoni awayiresi yosasefedwa Zoipa ndizo nyasa kurumikizitsa mpingo ndi dziko pamodzi. Zosadabwitsa Amosi akanakuwa motsutsa zinthu zimenezo. Inu mukuganiza kuti anthu akanamulandira iye pamene iwo akuvotera chinthucho mmenemo? Ngati abusa alalikira kupitilira maminiti 20, bodi ya matrustee imamuyitanira iye mchipinda ndi kukati, taonani kuna abusa, ife sitinakubweretseni inu kuno kuti muzidzachita china chake monga izo. Ife timakhala ndi programu ya maminiti 20, pamene iwo atha muziusiya iwo uzipita. Imene iye akuyenera kuchita ndi kulithamangitsira gulu la matrustee limenelo panja pachitseko ndi kutenga Baibulo ndi kulalikira usiku wonse monga anachitira Paulo, ndipo anaona chiukitsiro cha akufa. Ndende iwo anamutulutsira iye panja pa nyumbayo ngodya ya nsewu. Ndiye bwinoko Mulungu ndi wokhoza mwamiyala iyi. Televizhoni, zithunzi zosasefedwa, zonyansa, nyansi ndi kumapangira chitsanzo. Tayang'anani pa ana athu achichepere lero, tayang'anani pa atsikana athu, muone ana ang'ono akubwera kuchokera ku sukulu osapitilira usinkhu wa zaka 6, 7, 8. Akuyatsa ndudu mchifukwa chiyani zili chomwecho? Amayi awo pambuyo pawo mwina ankachita zimenezo. Ngati iwo sankachita zimenezo, ndiye kuti ana ena amene iwo akucheza nawo. Muziona amene ana anu amasewera nawo kulondola kuno lina nthawi ina kale nkazanga akudziwa zimenezo. Ife tinali titakhala pa tebulo, ndipo Joseph wanga wang'ono anatulutsa mawu amene akanapangitsa woyendetsa pa nyanja woledzera kudzikitira yekha manyazi. Ine ndinatembenuka, ine ndinati chimenecho ndi chiyani? Ndipo amake anali ngati kuti akomoke. Nyamata wang'onoyo anaoneka wosalakwa. Iye anati chavuta ndi chiyani adadi? Ndipo misozi yayikulu maso mwake. Ine ndinati usadzanenenso chinthu choterocho. Iye sankadziwa chimene icho chinali. Ndinadzazindikira kuti ana kusukulu ankagwiritsa ntchito mawu onyasa amenewo. Ine ndinati wokondedwa, izo ndi za mgerekezi. Aona ndi zimenezo tu ana anu, izo zangofika pamalo mbale mpaka zangokhala galu kudya galu. Chipwirikiti choterocho cha tchimo. Oh my, mapurogalamu apa televizhoni okonda tchimo, okonda zosangalatsa. Oh man, maminiti 20 ndi nthawi yodalika mokwanira. Ine ndiyenera ndikaonere kanema yocholerapo. Mukuona, fulumirani ndipo muchichotse ichi muno. Ine ndikuyenera kuti ndichite zimenezo. Mukuona, iwo achita chipembedzo chawo. Iwo anapita kumusi uko, ndipo izo ndizokwanira. Koma ine ndikukuzani inu, mwamuna weniweni kapena mkazi amene wabadwa mwa mzimu wa Mulungu adzakhala ola ndi ola akumwa mu mawu a Mulungu. Osati zokhazo, koma pamene izo zifika pamenepo, izo zimakhazikika ndi kusintha moyo. Amen. Inde ndizokhumba za anthu athu, kachitidwe kathu konse kavunda ndipo kaonongeka. Ndizofuna za anthu athu. Inu mumutenge mwamuna wabwino mwina. Ngati mwamuna wabwino mukamike iye mu banja limene lili gulu la okonda zosangalatsa. Iwo adzamutsogolera mwamuna ameneyo moyo wa galu. Kapena mkazi wabwino modzi aliyense wayika iwo mbanja limene lasokonezeka. Wanji banja lonse likuyenera kudzipereka kwa Mulungu. Ndi ntchito yathu kuti tizipemphera mpaka ana athu atapulumutsidwa. Tiziyika nyumba yathu mudongosolo. Eya, ife china chake monga Israeli anachitira amene anapanga mgwirizano ndi adani awo. Choyamba iwo ankayenera kuchoka ku mawu, iwo asanachite zimenezo. Ndipo izo zikungoonetsera momwe Amerika yapitira kutali ndi mawu. Inu mukudziwa, inu mukuyenera kukana choonadi musanakhulupirire bodza. Uko nkulondola ndizo ndende. Eva poyamba ankayenera kukana mawu a Mulungu asanatenge bodza la Satana. Iwo ankayenera kuchoka ku mawu. Ndiye chimodzimodzinso lero kulola kuti Romu atenge ulamuliro popanda kuombera. Iwo sakuwadziwa mawu a Mulungu pa zinthu izi. Ndilo limene lili vuto lake. Ife tikusowa kuuka kwa aneneri woona kuti atibwezeretse ife ku mawu. Uko nkulondola, ife tinalonjezedwa mmodzi, ife tinalonjezedwa zimenezo. Inde ndithudi Malaki folo anati iye adzatero. Ndipo iye akanadzabwezeretsa chikhulupiriro cha anthu kubwerera kwa Atate achipentekoste amenewo kachiwiri. Amosi ankadziwa kuti achikondi opanda wa Mulungu wa Israeli akanadzamuononga iye tsiku lina. Tsopano ndiloleni ine ndinene izi molemekeza. wokubirira amadziwa nsolero kuti dziko aachimerika awa okonda opanda umulungu amuononga iye chiko ndi chanu chandale ine ndingozisiya izo zizikike miniti izo zidzaononga fuko ndipo chiko ndi chanu chamdziko chosamabwera ndi mawu ndi kuchita chimene chili cholondola chidzaononga mpingo ndiko kulondola ndendende ndikukhulupirira kuti zimenezo zamveka mpingo unali utamusiya iye unasiya mawu ake amoyo dziko lonse limapunthwa pa iwo ngati chopunthwitsa iwo akuchita chinthu chomwechomwecho lero inde ngati Amosi akanakhala pano iye akanafuula motsutsa kachitidwe konseko tsopano potseka ine ndikufuna kuti ndinene ichi mu ndime 8 mvetserani mwatcheru iye anati mkango ukabangula ndani koma amene angaope pamene mkango ubangula ndipo ine ndasakapo mikango mkango ndi mfumu ya zirombo mu Africa ine ndagonapo uko mu zipululu zimenezo pa nthawi ya usiku pansi pa udzi waung'ono umenewo kapena iwo unali wobaya mkango umalumphira pamaso pa mfuti yowombera iwo sumaopa izo koma iwo sungafike pafupi ndi minga inu munamvapo nthanoyo koma izo nzoona mkango sumafika pafupi ndi minga iwo amamanga nyumba za minga monga choncho ndipo mkango sumalumphira pa iyo apo ayi iwo ukhoza kufika mkulowa amenemo ile ndi ine ine ndikukumbukira nditagona kunja uko usiku ina ndipo ndinamva kamalake lalikulu lakale likuphokosera kutali uko ndi mutu wanga mwaona koma iwo sukanafika pafupi phazi lake lalikulu lakale pafupifupi monga choncho ukuyenda mozungulira pansi ndipo iwe umakhoza kumamva chilichonse kuchokera kwa afisi fisi akuseka fisi wolira ndipo iwo akukuwa ndipo iwe nkumamva ankhwere anyani ndi nswala ndi njovu ndi kulira konyinyirika kumeneko ndi hwii iwe umakhoza kumamva izo kwa mayirosi ndipo nsikidzi ndi akafadala zamitundumitundu zikupanga phokoso lawo koma mungolola mkango ubangule chapatali ngakhale akafadala amasiya kufula iwo amamvetsera chifukwa chiyani ndi mfumu yawo iwo amamvetsera kwa iyo baibulo linati pamene mulungu pamene mkango ubangula ndani amene sangaope ndipo pamene mulungu ayankhula tingakhale bwanji osanenera kodi tingape bwanji izo pamene mulungu ayankhula mneneri amafuula mawu olankhulidwa ndipo ngati iwo ali mawu a mulungu ndipo mkango kabangula akafadala chilichonse chimatonthola chifukwa iwo amachita mantha yawo mfumu yawo ndi ikuyankhula izo zimakhala ndi nzeru zokwanira kulimba mtima ndi ulemu wokwanira kuti azilemekeza mfumu yawo pamene iye akuyankhula chotero mulungu amayankhula mwa mawu ake ndipo amalola cholengedwa chilichonse cha chilengedwe chake kuti chisamalitse iye akuyankhula masiku otsiriza ano iye akupereka mawu ake ndipo cholengedwa chilichonse chimene chili mu mfumu wake chisamalitse chimene iye akunena chiyime chifufuze iye akubangula tsopano akubangula mwa mawu ake otsimikiziridwa iye akuzizindikiritsa yekha pamene iye akubangula masiku otsiriza ano tiyeni tisamalire ndikudziwa kuti pali china chake chikukonzekera kuti chichitike madziwa kuti mulungu samachita konse zimenezo popanda iyeyo kubangula poyamba pamene iye abangula ndiye china chake chimatsatira kubangula kumeneko inde chifukwa iye akubwera pamenepo iye anati kodi kodi mkango ubangula tsopano popanda chifukwa kodi mkango waung'ono umalira kuchokera mumphanga iwo usanadye kalikonse mukuona mulungu amakhala ndi chifukwa chobangulira chifukwa iye amadziwa kuti chiweruzo chayandikira ndipo mawu ake ndi mneneri iye ali uwu ndi ulosi wa yesu khristu ndivumbulutso mulungu kudziulula yekha kwa ife kudzera mu mawu ake olembedwa ndipo iye ndi mawu ndipo tsopano awa ndi mawu ake palibe chimene chingonjezedwe kwa iwo kapena kuchotsedwa kwa iwo koma iwo akuyenera kukhalidwa moyo ndikuongoredwa momwe iwo aliri. Ife sitingayerekeze kuchotsa chilichonse kwa iwo kapena kuonjezera chilichonse kwa iwo. Mulungu akanali Mulungu. Iye akubangula. Iye anati monga izo zinali masiku a Noa, chomwe chonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Iwo ankadya, kumwa, kukwatira, kukwatiwa. Makhalidwe oyipa. Ndipo monga zinali masiku a Loti, iye anabwera yekha mutchuli la Nofu. Ndipo anadzadzitsimikizira yekha kukhala pamenepo kwa Abrahamu. Anati, chomwecho zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Yanganirani zinthu izi, wala kwa kumadzulo kukuwala. Oh, ngati ife tikanakhala ndi Amosi poonekera lero. Kumulola iye abangule, iye akanadzazira kachitidwe kathu ndi miyambo yathu, ndipo mawu a Mulungu akanakwera mwachigonjetso.
Let us pray.
Tiyeni tipemphere.
Heavenly Father,
Atate akumwamba, yankhulaninso, bangulani Ambuye ndi mzimu oyera. Iye ndi mneneri wa olali. Iye ndi mneneri wa tsikuli. Akuyesera kuti apeze njira yake mitima ya amuna ndi akazi, kuti iye adzathe kuyankhula choonadi. Ndine wokondwa kuti iye akuwapeza ena. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti iye adzapeze ambiri muno sikuno, kuti iye adzakhoze kumugwiritsa ntchito wina wake amene ali wokonzeka kukhala wolemekeza. Pamene iwo adzamva kubangula kwa Mulungu wamphamvu zonse kukupita mwama wake, chiweruzo chandikira. Pamene mkango bangula iwo kubwera, chilichonse, chiwerengedwa chilichonse, chimadziwa kuti ndibwino chibisare, chifukwa mfumu ikupita patsogolo. Mulungu, ife tili ndi malo amodzi okha otetezeka. Pamene mfumu ya mafumu ikubangula, ndiwo magazi a Yesu Khristu. Ife tili nawo malo otetezeka. Ine ndikupemphera Atate akumwamba, kuti inu muyankhule kwa mitima usiku uno. Ndipo mulole iwo adziwe kuti iwo akukhala mithunzi yakudza kwa Khristu. Pamene mafuko akusweka, ndipo zinthu zikuchitika. Zachimene iwo ali, ndipo komabe, muchifundo chanu cha nthete, ife tachimwa kwambiri. Zikuoneka ngati inu monga tembenuzire msana wanu kwa ife, ndikuti lola ife kuti tichokepo. Komapobe monga inu munali kumbuyo uko mu Edeni, inu mumapanga njira yothawirapo. Inu munapanga njira yopulumukira kwa Noa. Inu munapanga imodzi kwa Mose ndi kwa Danieli, ana a Chihebri. Inu mosalekeza mukumapanga njira. Ndipo iwo amene amayipeza iyo, iwo amayenda mukuwala kwa Mulungu ndipo amakhala ndi moyo. Iwo amene amayikana iyo, amatsutsidwa ndipo amaponyedwa kutali. Ine ndikupemphera Atate akumwamba pasakhale aliyense wa iwo muno sikuno amene aponyedere kutali. Mulole iwo mokoma amve kubangula kwa Mulungu. Mzimu Woyera ukuyankhula pansi mitima yawo. Ndipo ukuti, uyu ndi ine. Musaope ayi, ndi ine. Pakuti ife ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndisiya kuyitanira kuguwa kwa pafupifupi maminiti 10. Ine ndachedwa pang'ono, koma ndikukhulupirira Bire anapereka makadi apemphero mausiku angapo apitawo, kapena china chake chinzake, uko kwa mʼbale Gruma. Ndipo ine ndikuganiza iye wakhala akuwapereka iwo usiku atha. Ine sindinawayitane konse iwo. Ine sinditi, ine ndikuganiza iye anawapereka iwo kachiwiri usikuno. Ine sindikudziwa ngati anatero kapena ayi. Koma tiyeni tiitane ena amakadi amenewo. Kodi mʼbale Gruma ali pano? Gruma? Ayi ayi, Gruma. Kodi iye ali pano? Kodi ife tinayambira pati? Tinayambira nambala? Kodi ife sinayambire pa nambala wani kuntunda uko? Usiku athawu tinalibe makadi apemphero. Ife Mzimu Woyera unangopita kudutsa maomvetsera, ndipo unawayitana anthu. Kodi mukuzikonda zimenezo? Ine ndikutero nanenso. Ndipo kulalikira mwamphamvu monga chonchi kuti mwina mwake ndikulekelera pang'ono pa izo. Ine ndikawapatsa anthu khadi la pemphero, ine ndimakhala wokakamizika kuti ndimupempherere munthu ameneyo. Ndizo zonse, ngati ife tilibe kuzindikira kulikonse, izo zili bwino. Koma ndine wokakamizika kumupempherera munthuyo. Mwana wanga amapereka khadi la pemphero, ine ndikuyenera kuti ndimupempherere munthu ameneyo. Ndizo zonse, chotero, ine ndikumverera chomwecho. Ine ndichita zimenezo, Mulungu akandithandiza ine, ndisanachoke mʼdziko muno. Ine ndichita zimenezo. Tsopano sitingatenge nthawi yayitali kwambiri. Tiyeni tione, ife tinayambira pa 1 mpaka 25. Ine ndikukhulupirira izo zinali usiku umenewo. Eya, 1 mpaka 25. Ine, bale Gruma, kodi muli pano? Bale Gruma, Ine sindimatchula ilo molondola, koma ine ndikuganiza ndikokulondola. Wani, chabwino, tieni tiambile pena pake usiku. Tieni tiambe, tieni tiambile 75, pena ko mpaka 100. Amene ali ndi kadi la pemphero nambala 75, kwezani mwamba dzanja lanu. Tieni tione ngati chabwino, uko nkulondola. Izo nzabwino, chabwino, bwerani kuno dona. 75, 74, 70, 75 yoka. Sobano, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, kupitilira mpaka 100. Aloleni iyo abwere kuno. Birepo walikuti, pepani, chabwino. Katenge, pita kumusi uko. Otandizira ena, amutandize iye, mpaka iwa alowe munzere wapempero. Sobano nonse ainu, yanganani kwa ine, miniti yoka. Iya, kodinu, muma mugonda iye, tieni tingo imba modeka, mokoma, miniti yoka. Pamene ena ainu, abare otandizira, mugu pita kumeneko. O, ziko moinu, iwa alinao kumusi uko. Chotero iwo, kuchitira kuti mizere isasaganizidwe. Ine ndikufuna kuti ndi wapemperere ya ntuawa. Ndiye mawa, ife mwina mwake tiza kala tikupempherera odwala chimodzi modzi basi. Ndikumapitilira, ndikumapitilira, mpaka nsonkhano waukulu udzayambe. Ndipo ine, mwina mwake mbale Roberts akhoza kukhala ndi mzere wapemphero kuntunda uko nayenso, kuntunda kumalo. Ine ndimaganiza mwina awiri tonse tikhale ndi umodzi pamodzi, wina mbali imodzi ndi wina kwinaku. Koma ine sindikudziwa. Ngatiye anga konde zimenezo kapena ai. Ine sindina yankule naye iye. Ndipo ine kulibwino ndi yankule naye poyamba. Nimaona. Mbare oro ndi mbare wabwino. Ndi wanchito weni weni wa Kristu. Ndipo iye anga kariwo zije petsa mokwanira kuti achite izo. Koma ine ndi makala ngati ndi madana. Ndi kudzipo nyera ndeka amenemo. Ndi mwamuna wonga ameneyo. Inumaona, chotero ine mwina kulibwino ndizisie izo zoka, chabwino, ngati iye anga ndiuze ine, ngati iye anga ndipemphe ine, mbale Branham, bwerani mudzanditandize ine, ine ndinga kale wogondwa kuchita zimenezo, koma tsopano, iye ndi mbale wodzichepetsa ndi wokoma kwambiri, ndipo ngati iye anga ndifunse ine kuti ndichite zimenezo, ine ndithudi. Ine ndingachite izo, koma ndingafune kuti iye andifunse ine poyamba. Inu maona, ine kulibu ino ndisanine kantu za izo. Inu musati mukachire izo kwa iye tsopano. Basi, Mungu ozisiya, mumusie iye andifunse ine. Ndiye ine, ndidziwa kuti ziliwino. Mukuona, koma tsopano ife tiona. Ndiye ngati yatenga chabwino, tsopano tieni tione. Ndi magade abe mpero angati, omwe ali mchiminda muno, tieni tione manjanu. Oh, paliena so onjezera. Mwina fifite onjezera. Fote fifite onjezera. Mwina mwake. Oh, ea. Mwina mwake sate onjezera. Chabwino. Sobano tibeza. Tibeza. Ife tiwatenga iwo. Sobano ndife. Mungu gira kadiranu. Ngati simuna itanidwe, maona. Ndibamini titeni, italutsa teni. Ndipo ine ndi kufuna inu, mudzakhale pa Sunday school. Mawa. Ndipo mwina mwake mawa, okala ndi misonkhano iwiri, tikhoza kudzachotsa pafupifupi makadi onse amene tili nawo pamenepo. Ndipo kenako nkudzambanso mwatsopano lolemba. Kodi tidzakhala kuti lolemba usiku, ife tidzakhala kumunsi titi ku Tucson. Musadzayiware kubwera ku Tucson tsopano ku nsonkhano waukulu kumusi uko. Aliyense muno wochokera ku Tucson? Eya, zedi, munda wa mdziko ndithudi. Inu mukuyenera kukhala ochokera kumeneko. Bale Carl Williams adzanditsatira ine chifukwa cha zimenezo. Ena amasiku awa. Pamene ine ndinabwera kuno koyamba, iyi inali mizinda yopikisana. Ndipo ndikuona kuti ikanali. Ine ndinazorowera zimenezo. Yampira yathu baseball kapena timu ya basketball kwathu. Mizinda yopikisana imeneyo. Jeffersonville ndi New Albany. Oh my. Sibakhalapo usiku umene sikumakhala kulimbana kwa kukuru. Iwo akakhala ndi masewera. Ndiye sindikudziwa kumene izo zingakhale. Iwo amakhala mosalekeza pa izo. Ine ndikudziwa mu Tucson. Koma Phoenix yakula kuposa Tucson nthawi zambiri. Ine ndikukhulupirira. Chifukwa ine, Tucson. Ine sindikuganiza kuti ndi gawo limodzi mwa magawo atatu akukula kwa Phoenix. Koma, ife likupita kumusi uko, chifukwa iwo ali ndi anthu abwino, oyera kumeneko. Ine ndikutsimikiza, kulikonse kumene ine ndimapita mtsiko, mpaka mu nkhalango za ku Africa. Ine ndimapeza abe zimenezo. Oh my, ine ndikana konda ndikana mubweretsa mkazi wanga kuno kudza kuimbirani inu nyimbo ija usiku ina. Iwo amabwera kuchokera kumawa ndi kumadzulo, kuchokera kumayiko akutali. Tsopano iye adzuka ndi kuzemba pamene ine ndanena zimenezo. Chotero iye akuchita mantha kwambiri ndi mbale Rose. Mbale Rose anati, mulongo Branham ali pano, ife timubweretsa iye kuno. Adzanene mawu amodzi. Iye anati, mtima wanga unalumpha pafupifupi kulumpha ka 15. Anati, ndinagwetsera mutu wanga pansi. Anati, Bill, ngati iye ali paliponse mu msonkhano uwu. Anati, ine ndikutsimikiza ndibisala. Iye ndiwotsalira mbuyo weniweni. Chotero, ine ndikamva izi ndikakafika ku nyumba. Ine ndikuyembekeza kuti nonse achinyamata, ine ndikunena izi osati chifukwa iye ali pano. Inu mukudziwa zimenezo. Ndi onse amene akumudziwa iye. Ine ndikuyembekeza kuti nyamata aliyense mchipinda chino, pamene iye adzakwatira mkazi wake, kuti iye adzakhala wokoma kwa iye. Ndipo inu mudzakhala wosangalala limodzi, monga momwe ine ndi mkazi wanga takhalira zaka izi. Ngati pali kuyamikira kulikonse kuti kuperekedwe kwa banja la Abraham, mulole iko kupite kwa iye. Iye ndi mfumukazi. Iye ndi thudi ali. Chinthu chimodzi, iye ndi mayi weniweni. Ndiyeno taonani zimene iye amayenera kupirira nazo. Mwaona, ndiyeno chabwino. Inu mungadabwe kuti izo ndi chiyani. Bwanji, anthu pakhomo usana ndi usiku. Ndipo iye amayima pakati pa ine ndi anthuwo. Mwaona, uko ndi kumene kwathu. Chotero imeneyo ndi ntchito yovuta kwenikweni. Ndipo birepo wang'ono ine ndimaganiza za nthawi zambiri. Ine ndinkamunyamula iye pamene amayi ake anamwalira. Basi mwana wang'ono, Dr. Adea ankakonda kunena, ndiwe munthu wachilendo. Ndipo ine ndimakhala uko pansewu nditamunyamula iye. Ndipo iye akulirira amayi ake. Ndipo kunja kukuzizira. Inu mukudziwa, ine nditamunyamula iye papewa langa. Monga chonchi, ndipo ndinalibe ndalama zokwanira kusunga zake kapena kumupezera iye botolo leni. Ine ndinali ndi botolo la Coca-Cola la iye lokhala ndi msonga pamwamba pake. Ndinkalika ilo umu, ndikulisunga ilo mkhwapa mwanga kuti lizitentha. Iye akayamba kulira kwambiri, ine ndinkangofikira ndikuyika msongayo mkamwa mwake. Kumulola iye ayamwe kanthawi pang'ono ndikulibezeretsa botololo pansi apa. Ndipo ndimakhala ndinkaka paliponse pa ine ndi chilichonse inu mukudziwa. Ine ndimakhala nditamugwiriziitsa iye kumapitilira, inu mukudziwa, kumunyamula iye nthawi ya usiku mayi momwe ine ndimayesera kumugwedeza iye kuti agone. Ndikupeza wina wake kuti abwere adzamuyang'anire iye pamene ine ndinkapita ndikukapempherera odwala. Ife tachokera kutali limodzi. Ndikuyembekeza iye atisunga ife mwanjira imeneyo. Ine ndinamuona iye dzulo atanyamula nyamata wake wang'ono. Ndipo ine ndinaganiza, bire ameneyo unali iwe kanthawi pang'ono kapitako. Chabwino, umo ndi momwe ife tiyenera kuchitira, kuchoka panjira ndi kuwapasa ena mwayi. Lidalitsike dzina la Ambuye. Pamene mkango ubangula, mwaona, ndani amene sangaope. Ndipo kuopa Mulungu ndi chiyambi cha nzeru. Kulondola uko, icho ndi chimene munthu wa nzeru ananena, kuopa Mulungu. Tsopano ine ndikufuna inu anthu mu nzere wa pemphero uwo, mwaima pamenepo nonse inu, amene mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu, kwezani mwamba manja anu. Aliyense, Ambuye wabwino wakumwamba pokhala woweruza wanga, momwe ndikudziwira moyo wanga, sindinaonepo mmodzi wa iwo moyo wanga. Iwo mwina mwake anandionapo ine, atakhala uko mwa omvetsera. Tsopano ndiyangati kunja uko mwa omvetsera amene yakudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu kamodzi kokhudza inu. Koma komabe inu mukudwala, ndipo inu mukukhulupirira kuti Mulungu, inu mukhoza kugwira mphonje ya chovala chake. Ndipo Mulungu akhoza kuyankhula kwa ine kuti ndikuyitaneni inu, monga iye anachitira ndi mzimayi, monga mzimayi wapachiyambi. Oh mai, nzosadabwitsa ndinalalikira modalika chotere. Omvetsera monga choncho ali ndi chikhulupiriro cha mtundu umenewo, zikuyenera kuchita zimenezo. Dona uyu, tsopano apa pali Dona, ife takumana usiku uno ngati alendo. Ndipo tsopano iye wayima apa. ndithudi mwina mwake iye akudwala kapena iye akhoza kukhala ndi vuto lina. Maona Mulungu amachita zinthu zina pambali pakuchiritsa odwala, inu mukudziwa. Ndipo chotero, ndipo iye analonjeza kuti adzakwaniritsa zosowa zathu zonse, zosowa zathu, nthawi zina osati zofuna zathu, koma zosowa zathu. Tsopano ine ndikufuna kuti mungoganiza, mmodzi tsopano, mukapita kwanu, kapena ngati simunawerengepo zimenezo, mukawerenge Yohane Woyera folo, ndipo mukaone tsopano. Tsopano apa, tsopano ine sindikukumbukira, iloleni ine ndinene ichi, ine ndikukhulupirira utumiki uwu mwina iye anditengera ine kwathu, kapena adzautengera iwo mwamba, ndi zafika mpaka ku nthawi yotsiriza iyi, kapena mwina kunditumiza ine kutsidya kwa nyanja, kapena kwina kwake kumene iwo sanamvepo izo. Mukuona, pali china chake chikukonzekera kuti chichitike. Inu mungokumbukira. Ndipo mvetserani, ine siwogulitsa matepi, koma ine ndili ndi mbale wabwino pano amene amatenga matepi awa, ndipo ameneyo ndi Bambo Magwaya, ine ndikukhulupirira kuti ndi James Magwaya, ndipo ake, apongozi ake mbale Swethman kumbuyo uko, iwo ali ndi matepi amenewa. Ine ndikanati, ngati aliyense wa inu muli ndi tepi rekoda, ine sindinena kalikonse za izo tsopano, chifukwa ine sindikudziwa kanthu za izo. Koma ngati inu munayamba mwagulapo tepi kwa iwowo, kaguleni tepi imeneyo. Mabwana, ndi nthawi yanji ino, mukayimvetsere iyo. Mabwana, ndi nthawi yanji ino, mukayisewere iyo mwapemphero. Ndipo kenako mudzayamba kundipempherera ine. Mukuona, pamene inu chifukwa mudzaona pamenepo vuto limene ine ndayimamo pano siku uno. Kukamba za muvuto, ngati inu mukanadziwa zomwe ine ndikuimira pompano, pomwe pano. Mukuona, koma ndikuyenera kupitilira. Wopambana samasiya, ndipo osiya samapambana. Kukonkulondola, ndikuyenera kuchita chimene ndalalikira. Mukuona, tsopano, ine ndikumukhulupirira Mulungu. Ine ndikumukhulupirira iye pakali pano. Tsopano, apa ndipa maziko. Tsopano, ngati ine ndikanakhala Ambuye Yesu wathu nditayima pano, ndipo mkazi uyu anali akudwala. Inu mukudziwa ine sindikanamuchiritsa iye ngati ine ndikanakhala Ambuye Yesu. Ine sindikanachita izo, chifukwa ine ndinali nditachita kale izo. Tsopano, ndiyangati akudziwa kuti izo nzoona. Mukuona, ndithudi, iye wakhululukira kale tchimo lililonse. Iye wachiritsa kale munthu aliyense wodwala. Iye anatengera kale magazi amenewo pa Calvary. Mtengo walipidwa kale. Zonse zalipidwa. Koma chinthu chokha chimene inu mukuyenera kuchita ndi kuvomereza izo, kukhulupirira izo ndi kulandira izo. Ndipo inu simungathe kulandira izo mpaka poyamba mutakhulupirira izo. Mukuona? Khulupirirani uthenga tsopano. Koma bwanji ngati iye akanayima apa atavala suti iyi imene Ambuye wabwino anapangitsa mʼbale ndi mlongo Williams kundigulira ine pafupifupi zaka 5 kapena 6 zapitazo. Ndipo bwanji ngati iye akanayima pano chifukwa cha suti imeneyo atavala suti iyi, ndipo mkazi uyu anali atayima apa. Tsopano, ngati iye akanakhala ndi zipyera mʼdzanja lake, iye akanati, mwaona, ine ndi Mesiya, ine mukuona zipyera, yang'anani pamphumi panga. Tsopano, wonyenga aliyense akhoza kuchita zimenezo, ukonkulondola, sakanamudziwa iye ndi zimenezo. Ndipo ngati iye akanayima apa monga choncho, ine ndikanadziwa kuti sanali iye. Ndikanadziwa kuti sizinali, chifukwa pamene iye abwera lipenga lidzawomba. Ife tidza, iye sadzabwera konse ku dziko lapansi. Ife tidzakwatulidwa mlengalenga kuti tikakomane ndi iye. Mukuona, ife timamugwira iye mlengalenga. Ife amene tili moyo ndi kutsalira tidzakwatulidwa pamodzi ndi iwo, kukakomana ndi Ambuye mlengalenga. Iye sadzabwera pa dziko lapansi. Ife tidzakomana naye mlengalenga. Koma tsopano iye anati, ine ndidzakhala ndi inu mpaka mapeto a dziko. Ine sindidzakusiyani kapena kukutayani inu. Iye angakhale bwanji moyo wake? Ndiye ngati moyo wake ukanakhala mwa ine, ndipo kenako ine ndikanamuyimira iye. Kenako ngati izo sikanati, iwo ukanakhala moyo womwewo umene unali mwa iye, iwo ukanachita zinthu zomwezo zimene iye ankazichita. Tsopano apa pali mwamuna ndi mkazi, monga Yohane Woyera 4. iye anakumana ndi mkazi, iye sana monepo iye kale, iye anali asana monepo iye, ndipo apo iwa anaima, pamodzi, ndipo iye anamuza iye, mkazi pachitsime, chimene vuto lake linali, ndipo pamene iye anachita izo, iye anati, bwana ine ndikuzindikira kuti ino ndi neneri, iye anati, koma ife kudziwa kuti Mesiya iye akadzabwera, yemwe amatchedwa Khristu, amatanthauza wodzozedwayo. Pamene iye adzabwera, iye adzachita zinthu izi, kutiuza ife zinthu izi. Ndipo iye anati, ine ndi iye, amene akuyankhula ndi iwe. Tsopano ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kokha thupi logwirika. Iye amagwiritsa ntchito thupi lathu, iye ndi mpesa, ife ndi nthambi. Kenako, mzimu umenewo. Ukanachita kachiwiri, chimodzi-modzi basi, monga iwo unachitira pamene iwo unali mwa iye. Ndikulondola uko, kodi izo zingakupangitseni ino kukhulupirira? Ninani ameni. Ngati izo zingatero. Tsopano dona, ine posa kudziwa iwe, sindinakuonepo moyo wanga. Monga ine ndikudziwira. Zoona, mwina mwake iwe unandiona ine pansewu, kapena misonkhano. Ndizina zotero. Koma ino ndi nthawi yathu yoyamba kukumana. Tsopano, ngati ali machiritso amene iwe ukuwafuna chabwino ine, ngati ine ndikanatha kuchita izo, ine ndikanatero, ndipo ngati ine ndikanakhala ndi njira iliyonse, ndipo ngati zili zachuma, ngati ine ndikanatha kuthandizira izo, ine ndikanachita izo. Ndipo ngati inu munganene mwina akhoza kukhala wina, inu munganene, ine ndabwera kuno Mbale Branham, kuti inu mupempherere mwana wanga wamamuna, kapena mwana wanga wankazi, kapena mlongo wanga, kapena abambo, kapena wina wake, ine ndikanachita izo. Mwaona, chili chonse chimene ine ndikanatha. Ndipo ndipo ngati inu mukanakhala ndi vuto la mbanja, ine ndikanati, ndikufuna kukumana nanu ndi amuna anu pamodzi. Ndikuyankhula nanu, kwina kwake pambali pakuno. Inu mwaona, kuti ine ndithe kuyankhula kwa inu nonse awiri, ndikuona ndende basi pamene ichola kuika chili. Kenako pamene mzimu woyera ulula kunena dikirani miniti, munachita ichi pomwe pano panthawi ina yake iyi. Izo, zimakhazikitsa izo, inu simungakane zimenezo, mukuona, kunena munachita izi apa. Ndiye izo zakonzedwa, inu mwaona, tsopano, inu muyambire pamenepo, mukuona, mwanjira imeneyo. Zachitika. Tsopano inu mukudziwa kuti ine ndikuyankhula kwa inu ndicho linga china. Ine ndakhala ndikulalikira, mukuona, ndipo kenako ine ndikungodzilowetsa ndekha mukudzodza kwa chinthu china. Inu mwaona, kuona ngati mzimu woyera ungabwere ndi kugwira ntchito pa ine ndi mphatso ya uzimu. Ndiko kuti zidziwitso ziwiri zili pomwe pamodzi, zomwe zimandipatsa chisomo cha Mulungu kuti ndione masomphenya, ndi kuona chimene chikuchitika, chimene chidzachitike, chimene chakhala chikuchitika. Inu mukudziwa ngati izo zili zoona kapena ayi. Inu mwayima pano pamaso pa anthu osachepera 500, mwaona, kapena pafupi ndi iwo 300 muli monse. Mukuona, ndipo inu mukudziwa kuti izo, inu mukudziwa ngati izo zili zoona kapena ayi. Ndipo ngati zili zoona, ndiye kuti ndi Mulungu. Baibulo linati, ngati pali modzi pakati panu wa uzimu kapena neneri, ndipo chimene iye anena chichitika, ndiye mumvereni iye. Mukuona, tsopano, ngati izo sizichitika, ndiye musamumvere iye. Tsopano, ine sindikudziwa chimene donayo wabwerera pamenepo. Koma tsopano mungolola mzimu woyera ubwere ndipo muone ngati iye sanena izo. Mukuona, ndipo ngati icho sichingakhale chinthu chomwecho chimene Ambuye wathu anachita, izo zingakhale zonse iye angakhweze kuchita ngati iye wayima pomwe pano. Chifukwa kumbukirani, ndi iye. Si ine, ine sindikumudziwa iye. Ine ndikuvomereza, sindikumudziwa iye. Chotero, izo zingatengere iye. Tsopano ndithudi donayo ali ndi kumverera kopambana ku mzimu wake. Osati chifukwa iye wakweza dzanja lake mwamba, inu nonse mwakhala misonkhano ndi kuwaona iwo akukweza manja awo mwamba. Kumachita monga choncho, ndipo mzimu woyera kuyitananso ndi kuwauza iwo chimene iwo anali. Mukuona, uko nkulondola. Izo sizitanthauza kalikonse. Wamva iwo akukuwa ndi kufula pomwepo, ukawauza iwo pomwepo, iwe ukukhala ndi mkazi wa mwamuna uyu. Ndinaziona izo pomwe apa, ndi china chilichonse. Chabwino, inu mukudziwa, inu mwakhala misonkhano ndi kuona momwe zinthu zimenezo, Izo sizitanthauza kanthu. Madonayo akuoneka kuti ndikumverera kodabwitsa kwa mzimu wake. Tsopano donayo akuvutika ndi china chake cholakwika. Ine ndikumuona iye momwe iye akudyera. yali batsogolo banga tsopano pagome ndipakukhala ngati akudya kapena china chake zooneka ngati chakudya chosamvetseka uko nkulondola kulondola uko ndiye kwezani mwamba dzanja lanu kuti anthu aone izo mukuona ine ndinamuona donayo patsogolo panga akuchita china chake chilichonse chimenecho chinali icho chili pa tepi mukuona chabwino tsopano kuti inu mudziwe chifukwa chake iye ndi munthu wabwino enyani mchindi yokha tsopano mzimu uli kudzoza tsopano aliyense akhale molemekeza kwenikweni litilirani kupemphera khalani mupemphero chifukwa ine ndinaona iwo ukusuntha pawomvetsera pomwepo mukuona tsopano khalani molemekeza kwenikweni tiyeni timuonenso donayo kuti tingoyankhula naye chilichonse chimene iye anakuuzani inu eya ndi chiyapa zili pa tebulo ndi vuto la mimba ndi mtundu wina wonga matenda kapena china chake mmimba dokotala wakhala akuyang'ana isi ndipo titi iwe wakhala ndi vuto ili kwa nthawi yayitali ndipo kamodzi ilo linanenedwa chilonda icho chikukwera ndipo tsopano iye ananena china chake chimenecho chinali chiyani duodenum ndinamumva iye akunena zimenezo mukuona uko nkulondola ndiko kulondola ndendende dzina lanu ndi abiti macrow uko nkulondola itilirani tsopano khulupirira ndi mtima wako wonse iwe ukukhulupirira mutatha kulira monga choncho mutakhala kumbuyo uko bwana mapapo okugwa amenewo amene inu munali nawo mukuyenera kuti mumve bwinoko pakali pano ngati mukukhulupirira zonse zili bwino tsopano chabwino izo zinachita izo amen kodi iye anagwira chiyani mwamuna pafupifupi awiri kumbuyo kwake apo ndi kuma kwa mitsempha ngati inu mukukhulupiriranso bwana kodi iye anagwira chiyani kodi inu simukuona kuwala uko kwa pachikika pamenepo tayang'anani pa chikaso icho apo ine sindikumudziwa mwamunayo sindinamuonepo iye moyo wanga mungu wakhulupirira ambuye yesu tsopano pena pake pali khanda pano khanda lili ndi khosi lopindika ndizo apo ine sindikumudziwa iye khulupirirani mlongo khosi la mwanayo liwongoka ngati inu muti mukhulupirire izo
haleluya
kodi iye anagwira chiyani aleluya alichinanso chokhudza khosi ine ndinaona icho ndi mkazi sindikutha kumupeza iye eya iye wakhala apa akulira akazi arayire khulupirirani pa ambuye yesu khristu khosi lanu likhala bwino khulupirirani ine sindikumudziwa mkaziyo sindinamuonepo moyo wanga chinthu chokha chimene inu mukuyenera kuchita ndi kukhulupirira yesu khristu kodi inu mukukhulupirira zimenezo khalani ndi chikhulupiriro ine sindikukudziwani inu bwana ndife alendo kwa wina ndi mzake monga momwe ine ndikudziwira inu mukukhulupirira yesu khristu akhoza kundiuza ine chimene vuto lanu lili inu mukudziwa ngati izo zingakhale zolondola kapena ayi sichoncho inu ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano zikupitilira kupita kwa omvera inu mukukhulupirira kuti akazi anu kunja uko akhala bwino nawonso vuto la diso iwo amavutika ndi vuto la diso mukukhulupirira izo inu siwochokera kuno ayi mukuchokera komwe kuli madzi ambiri mwanjira ina ndi mzinda wa mphepete mwa nyanja ndi California, Los Angeles bwererani bambo Bowman ndipo mukhale bwino ndipo yesu khristu akuchiritsani inu inu mukukhulupirira tsopano inu aliyense akhoza kuchiritsidwa pakali pano ngati inu muti mukhulupirire izo inu mukukhulupirira zimenezo nanga bwanji inu munzere wapemphero inu mukukhulupirira izo inunso Ino mungo kala ndichi krubiriro. Ndibo musaka ikire. Krubirirani ndinti mawanu onse. Miniti. Dona uyu chifukwa chimene ine ndina ima ndi iye. Ali muvuto lalikulu. Mkazi uyu afa ntawe yomweyo. Ngati china chake sichichitika kwa iye. Chifukwa iye wapimbidwa. Mukuona ntunzi wakuda umene uli pa iye. Titi ino mukudziwa. Ife tilindi ntunzi wa infa imeneyo pa antu. O jambulidwa ndi kamera. Ya chitunzi. Monga ngero wa mbuye. Ife tilinacho. Chitapachikidwa mumpingo watu. Chintu cha chikulu kwa mbiri. Chioneka cha kuda. Monga chimhepo. Chikulendewera pankazi. Yohana muuza iye kuti asajambule chitunzi cho. Ndipo mzimu yera unati. Jambula pakali pano. Ndipo iwo anajambula chitunzi cho. Ndipo apo icho chinali. Mukuona mbali zonse. Apa. Icho chinapachikidwa kumeneko. Anthu inu ochokera kukachisi. Ena ino amene muli. Amene muli pano. Mbali Fred ndi iwo. Apa pali chinthu chomwecho chapachikika pa mkazi uyu. Iye ali ndi kansa ndiko kulondola chikhodzodzo uko nkulondola. Ndi kulondola uko kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zilizoona. Mukuona tsopano mdima wapita. Opanda kunena kalikonse. Mwaona chikhulupiriro chake chokha. Icho chachita izo. Pitani mukukhulupirira. Amen. Amen. Musakaikire izo. Mungu pita ndikukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Vuto la mtima limapha anthu ambiri. Koma silingakupheni inu ngati mungakhulupirire. Amen. Mungu pita mukuti zikoma mbuye. Pitani ndipo mukakhale bwino. Chabwino. Yerekeza kufuna kuti mukhale ndi nyamakazi iyi moyo wanu wonse. Koma ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, Yesu Kristu akuchizani inu. Inu mukukhulupirira izo. Yambani panjira yanu kumuthokoza Mulungu. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, inu mukhoza kupita kukadya chakudya cha madzulo chanu. Ndipo vuto la mimba limenero likuchokerani inu. Mungu pita ndi kuti Ambuye alemekezeke. Pitani, mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse. Inu munali nanunso vuto la mimba. Khulupirirani ndi mtima wanu wonse, ndipo pitani, ndipo Yesu Kristu akuchizani inu. Chabwino, mukuchita mantha kwambiri ndi chiyani, mukuvutika ndi manjenje, zangotsala pang'ono kukugwetsani pansi, pafupifupi mukuwonongeka, Satana akunama kwa inu, koma izo zatha tsopano, inu mukundikhulupirira ine, pitani ndipo munene, Ambuye alemekezeke, Ambuye Yesu ine ndikupemphera kuti inu muchiritse Mulungu wathu ndikumupanga iye kukhala bwino. Mudzina la Yesu, amen. Bwerani mukukhulupirira Mulungu. Mudzina la Yesu Kristu ine ndikuyika manja anga pa iye chifukwa cha machiritso ake. Bwerani mbale wanga. Mudzina la Yesu Kristu ine ndikuyika manja anga pa mbaleyo kwa machiritso ake. Amen. Ndiyangati ali ndi mtima wokhulupirira pansi pa dzanja limene liti likwezedwe mwamba. Tsopano ikani dzanja limenero pa wina wake pafupi ndi inu. Inu mukuti kodi Amosi akanene na zimenezo, iye ndithudi akanatero. Amenewo ndi mawu a Ambuye. Inu mukweze dzanja lanu. Inu mukhulupirire. Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala, sananene nkomwe kuti iwo adzawapempherera iwo. Anati ngati iwo ayika manja awo pa odwala, dzanja lokha litayikidwa pa iwo, iwo adzachira. Iyeni tipemphere. Ambuye Yesu, mfumu ya bangula ndili ulake. Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Ambuye Mulungu mulole chiwanda chilichonse chifule. Mulole matenda aliwonse achoke.
May the devil be defeated and the children of God go out of this building tonight.
Mulole njerekezi agonjetsedwe, ndipo ana Mulungu atuluke mnyumba ino usiku uno muchigonjetso ndi mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Kristu. Kulupirirani izo uko nkulondola. Mungu khala ndi izo. Nenani Mungu ikani dzanja lanu pa wina wake mukuti Ambuye achiritseni iwo. Ine ndikufuna kuti inu mupemphere. Ine ndinapemphera. Ine ndikufuna kuti inu mumupempherere wina wake. Ndinu Mkristu monga ine ndiliri. Ife tonse ndife a Kristu. Sopano inu mumupempherere wina wake. Iwo akukupemphererani inu. Sopano inu mungafune bwanji kuti wina wake akupemphererani inu. Inu muwapempherere iwo monga inu mukufunira kuti wina wake akupemphererani inu. Chitirani kwa ena. Inu mukanafunira kuti ena akuchitireni inu. Pemphererani kumene. Khalani ona mtima. monga mama inu mukufunira kuti iwo agopemperereni inu. Ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Mulungu adzawaukitsa iwo. Ndipo ngati iwo akhala ndi kusakhulupirira kulikonse, iko kudzachotsedwa kwa iwo. Chifukwa mfumu ikubangula. Ndani amene sanenera? Ndani amene ankachitire umboni pamene mfumu yabangula? Mawu ake amati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mbale fula, bwerani. Mulungu akudalitseni inu.